Ak ben nou?
Sure be really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway. God bless you, Brother Branham.
Ak ben nou nou vin to Williams?
Good morning, friends.
Nti na mi konye ou? Mele, esi ato shaka dyan fo mekbo? Nothing to Williams Clay, nothing on Williams Clay, and a good old old domain, a fissia, Nianukude. I saw that in Macbo, a sialem tegame, and of a velo eton, a few of a jeto, a year of ame. K festival ye mess, ye me no officiala, Mequese bay, jove me. Let a quick gala me, and ye yis me, Fadama, a canye funko, Menglobe funkofia, and no officia. Stanley, Bishop Stanley, to Catholic Hamia, me don't wait, yes, my top people are Venna, Mingai, a year of Blonambe, a Magadon on a blondie, digging on a potoyo. Gay and Yabeng to Galak Blobe, Melodoyo, Pogger O, Akuo Langdiega, Veple, Ga Eton Domi, me don't quay Magia, Ekema, Ga Eve, Aluga Eton. Gang and a Temblena Demos O, Yakema Glena, the Datu Sisi, no, Fima to Tula Huame. Let the face, yatututu. Megblobe, meledoyo yo poge o. Apeno shakarian blobe, enyo, amesiamelanya blondi. Megblobe, ele mebe, nyen tohama tengwa tafu. Kake megblobe, meledoyo yo poge o. Megblena amagadeo, anofe toisi. Mekwe wono dusim, be yade yefe akbe eye, woyide abati ademe. Eye, wwefe asiode ji, ke dogli do dem nenema, ke nye, nye metengu li gohan o. Eye, emegbe, mekwe wuku. Eye, mekbo, ke nane no afima, gafodo kuyye. Eye, eglobe, nye nane, le ga evekle, ga etodomi. Eye, bishop la glombe, enyo, le kumalem kude enwe, eye, makbo, ale si wavajui. Ale nwa vame.
We are certainly sorry. I feel the church has lost a great...
Nye, seveve vavan. Mbubu hamela bu amegande singe novinyonu Florence Shakarian. Ke enye hajila gande, ple enyonu adesi yofun ple bokbola. Menno anye ple dada, dada enye amegbanto si wo medoko lewe turuko futola do meto deka. Esime dada kodoyo, esime dokita u, eno dime, heteken, ke ale dok. Dokita sino afima la glonambe azon wopo vavan ne elebedumda mega wofu sokbo o nyonu la le kukum meglobe yo amaga ke eglobe ale deko woyije no eglomna eye enyo ewo sibe go mepopo magale asinye go hanbe makenu o ale no vi mutu demos glonambe mason yingo bene mayida pui ale melia atrakyao eye Florence je clore anigba e maye enye de tugunya po ade eye akle enyo ngade wo eye Mezon yike dukwe dade eta, eye mekblene, ke eno dime, eye mekblene bena agafonake. Ke efon, pe viyadeo mekbela eku, ke azon ma uduwa mnyefek betutura ugun. Eye mnye nyabena, mnye kose bena, mnye kata mnye vato afisya to ma ufe lolo nume. Eye, mnye ajone nemake, deka dekala, mnye tumeto de siade ato akbwa nu. Ken mataye miele afisyan di siyake fufude, kristo to asitala ufe, novika dede siyame. Enyebe, nya fonu lanu siya unwe ye, nya chira nya luki odo, elabena nye nya bena, ule vavage gudu. Azon novi nyonu Florence nye sohe nyonu ade. Si hofe, blind nevo eve, nenemaye novi ngutu Williams blonam fifila. Ke enye devi nguto, kake, afi wawo, Enya bena to siale ye ngu nuka ngutie. Mekpong te gakude e ngu. Eye wopulon ale si wava u nwe lanam. Emekbe, anyebe, ma u nyan usia nukude e ngu eye. Eye akpo yesu lewe, kwame. Hafi wajo. Deko mye jibe mya gatuk bedade eta owe la bena mye wonuma ale begwe. Deko mye jibe, nye tak bena ma ude akbiade. Si na kokoda me mi kata ta. Ame abe novinyon ni shakaria nene. Ke mye jibe mya duk bedade novinyon tu de moskle novinyon u rosta. Ke midon kweji ukwe nusesan gede le ufe akbeme. Le fe mamle siya u ba enye fufwa. Eye novinyon uwe azon le efe fe mamle siya ume. Gake eye ende me u leti ewo o. Eye novinyon u. Novinyonu edina ha. Eke ma menya alesi matengu aseveve le novinyutu demos. Tonye gomela, pofo, novinyutu, sronkle vi wo jo lenkeke veade odomi, Eta me menya alesi wole sesemu ntisia.
You only know when you stand in them shoes.
Na nye nenye be ede afo ufe afo pa me. Ema ye na nye alesi na seveve de wunu. Ke nye mtowe taflache. Me fonusu ya dele gome afya dele afisia. Ple nye asi. Eta me do taflache. Menna wudo afa akba ke nye medwe afi o.
So let us stand now while we, if you can, if it's...
Ale minamia tu azon simenye ne miatengui ne enye minamia bobota.
Heavenly Father, we
are
assembled here this morning.
Yeva fufude afisi angdi siabe niya subo. Eye be miada akbena wo akafu be edo Yesu niya kolada be na mapokona sumia si ne akesi awu. Esimenye kwa bena akakareji mele engu obe niya no akbele afisi ya ukata yi o. Eye fufu be nyakpok beglenfe nonome siwo mehutilan siyawo a tengu agedula. Jijomi be melebe mya no afisi ya isia yi o. Eta dodole memo ade dadi tokufe balila me. Eye fufu, nye da akbena wongti siyade amyade si no titre pakli mila fe akbeta. Medefe rekava yi o la, en no wokafka fuo jim. Novignon Florence Chakarian. Abe Alessimie Nye Ene. Eye wola eglena mie tepe titi. Goha fe wova yi. Bena esye nye Alessi wava jo. Alebe nega nye nusi alili mi akpa o. Kemi nye be nusi eglola nye nye tepe. Eye emekbe wonyakblombe. Ame nyonu to titi ala efe nkeke o levi. Eye woyofun kule mfudede. Nyenya be emaha nyenya tepe afeto nyenya be elebe mikata mi avato balisia me eya ta mi da akpena wode fe akbesi no anyigbanji afisi lata eye yele homse kle khose aso bena ntisia eto dofon fe afeta hesia me yide nti kokwe nti la de simagale dogbede wola me epe hajiji nunana le epe gbesile esi le epe gbogbo si sogbole amanu fe me le kristo alebe ne wategun a trobo nti siala mele ewoge le more ken o alebe wayito esi awukata me ake
she's with her mother and her daddy
esi ewu nu fifia eli dakple Dada kpakple fofoa. Oyo wo vi la va pe. Eya ta mie da akpena o. Mie di be mie gato gbeda. Bena, mie novi ngutu shakari ya nakpo akofafa. Mie novi ngutu lono tola. Esi mie nya agbe si wono. Le furede si ome tomu wole lenkeke. Mle si ya wome. Ale si wonye. Mie kpobe ele fekom. Eye efe dale bebem. Eye efe abokba wole kekem kake ha. Eje akpapa be ya no akble la jina mau. Mau nangusen ekbe. Mie dokbera mau bena wona nejru. Na amesi wokata le blamide efe jututa la. Mie lekbe domda le wodume tode siareta. Ke demona mi afeto esi mie le nusia ususumla. Be mia don kwe jibena gbere kala. Elebe miya uha miya ju, esime miye no anyire afisia le apeto Yesu fwe nkume. Yejibe miya bia esia be, na henu siya ba miya fwe susume yeye. Eye na be miya le mkude nungu, abe alesi wole ene, alo miya wakonta le miya ngto miya fwe akbengu. Bena miya no fulate, eye le khosame. Na wavame juru afeto. Azon esime le akopa jem le nonome siya ume be, ma hebe dasi suede vena ame u ekbe. Mele betumda be bede ngunye afeto. Tungusa me la bena me hiye afeto. Eye me tukuda be na wavame. Eye na be waklonane si ade bubungu woko. Eye me ameade ule afisi ya miyafe bete ngude inti siya. Siwo me sobe akpe akoga fukuwa sile wongo ula. Na be esia nange eyi si me wato woro kiwo ana. Eya amesi blobe nyenye mola. Akbelakle nye tefela. Sinye miya feto Yesu Kristo. Ela bena miye biele efe nkome. Amen. Nye tengu anwa anyi.
The
Nabi Mutu Sila, Fisia de Bay, Yangane, Amade Sade, Tengulem, Sanguia, Microphone Evele, Essie, Le, Dawom, Essia Letteria, Yatemoa Senua, Mikomia Perasio Ichi, Nemia Tengui, Yatemoa Senua, Mikomia Perasio Ichi, Sobe. Medo Taflachebena, and you know Femele Mia Sila Huame, now I'm a Siaman Dissia O. Eye, Miakare Gibena, Nieman Notitrede, Aficia Tepena Diakba O, Essie Sinuko Sube. Mato a hengala, heclave, do my hand. Bena, a peton, mau at the buffing as you clang. Ye, one nami, efe, a manuva bena, niato a subo e yama. Azon, Billy Paul, blonam, this ya bay, at the wava me bay, nia de befa, cosirak besi, bona, le, grant way, mau fefe, sile chickson. Ne amiadele afisia to Tucson do he nyemeten po wole kosira siama o man no grant way mawfa fufufela kosira gbesigbona iyata azon le premier boto toaje le yetefe eye ewo sibe mezan do kunye wunu die to nu didu apame le amesio le toji afima fe amewo akpata eye mejedo iyata la mama konam le kosira siama o e kama mi to gora de tanye eye nyaka eglo Novion to Carl's Williams Clay Pen Kukuduna me came as a sube me here si afifiazo eglobe kisi togolo sogbo apa
I don't know about that brother Carl
Nyemenya nu kure mangu o Novion to Carl's Yake kaji de bugbodo Ekemane mi edibe mi adogbeda de amiareta ndisiela cho ma makpong jejele engba fa be anyemya do meto ade fe bedudura de tanye la bena me hia esia Aso mye jibe mya kede nye la me, kaba. Eye nye me jibe male mi de afisia wajiti akba uwe la bena. Nokwe sebe telefoni kachacha wo yide dukwa kata me. Le, esia ngungu jisia. Eye to keke etorofe futa vado ejefe futa. To le anyehe ijehe. Kufwe gede gede ula. Mosia wole wosia bele si wole niya kata siye le afisia le akbedo me ene. Otaka le feni siha. Bena. Afisia fi si sugo subo awo le la, edena afi maten. Eye wofu wafude, hama wokle, afa wome kple, nwo nenema, to yafala nyadeji, wobe ganyo wu rejoji gbefade de gohan. Enye, telefoni fwe kachacha, wotua, gbeko nwade, alo mikrofonye, alo desia desi, wengela danade kwa me. Eye wu, sonye globe si, meto india nagbonade chukison, kwa sira siva yila, esople ne, etode kwa metututu, eyata, yele betumuda be, mauna gira, mesi wokata le fia me, ndisia, afisia fisi wole la. Le jiakbe New York da, afisia la, anye o, retrome. Eye, eyi ya wole vuvuvu, le dukwa katame. Azon le roma tofe akbale me. Tavio Evelia, a yekukuban tokle, Evelia, Yedibe, Miaklangosia.
I beseech you there,
Azon, Makulonumi, Novio, to Maufe, Domototrome, Bena, Yaton, Yafen, Utilao, our for Sagbag Bay, Sinutiko, Sijamaumu, a singer, Miafes, was Bo, Do, Bobomato. Eye, Migana, Miafe, and you know not the Siame, oh. Ke mi tro mi afe no no me to mi afe tamasusu pe ye ye wo wo me bun. Bene mi ajro nu sinye ma ufe lolo nu sinyo. Ke le blibo nu si jia engu. E ye wo le blibo le ma ufe lolo nu la me akbo. Azone afe to lola. Medibe mato nye tanya la ndisi ya be, maufe nguse be watrono nome. Bena mi gana mi afe anyino nona dikeke siya me o. Hafi, mi tro mi afe nonome to mi afe tamasusufe yeye wawo me bun. Azo, eye, mi ajro nusinyo, deblibo, eye wujia amengu, eye wunye maufe lolo nula mekbo. Enye nuka klenyanye kukwo ade, si mi klola gede o, mi san le mi afe eyo me. Wosane chokeke esi o ngule. Yake ha, nude kali kude maufe nyangu, medua kukok bede o. Ela bena mawu wunye, medua kukok bede o. To jijimede siade me, vanafishia si anokle abe, fe ala fa bla fe vo enyi alo awuhala ama okle maufe nyasia nono la okle bubuawo ke meto kuko kpo bede o nyang to male kalam sitia ano fe bla ton vo a ton ade wesi ke esia isi mekhlila kwa nu ye gade sisi gba to ema mele ekpom elabena ogbode eme enye mawu le ngonglo je si fe nonomen me mikuya enye mawu fe nyenye wo sile nu fum eye wo te de pepa ji zigede la ameglo na be enyo azo ame ngolo biblia sia be de biblia glo eye anto bena mawu ngolo biblia enye mawu fe nya eye matengwa tafu gbede o yesu glo be zifo okle anyigba nu ayiga ke nyenya wo matafu akpo eye matengwa atafu evo aganye mawu o ela bena enye epe akpade eye ekema si enye eya mafia ngutu kule via nyonu tala enye epe akpade eye emato wo epe akpade ale emata emye vadia gade tu fuakla mawu fe nyaladu azon nyagbesia tro nonome medzi le nyajigba le me eto si vayi wunye mabu mwana eyi siye wolebe mano afisi alakuli esime mano tanyade jim eye mevakede nyasia alo tanyasia ngubung bonglo eye lenyatikba lemela uglobe enye nane si wotro eye enye nwa natro wotroi wowe wotovovo nanu si wonyeta wowo efe den klen si anu trole eme atro nonome eye eme no susu bum di si ale mose efe agbalegba to tagbame keke si a nonome yade keme no esita o eye wole fuflu eye viviti dode anyigbanji naneke o kebong eno nyama blibo eye esi keke si ame nonome mame la maufe bobo zole tiaji
and the entire picture was changed
eye wotro foto blibo la kata to nonome gbegble blibo me zo edembo
that's transforming power of God
emanye maufe nutotronse si atengwa tsona nesi emanye nanekeo eye wato awo nunyakpoade maufe nutotronse. Eye miese esi agometo ngongula wukakleme. Be mauto fe ade fe akpe ade wajajaraduna edensia. Azo atengwa nyebe meko eyi yima gbe o. Yake enye nususu poko le esi medetu ngongula me. Afisi wuglo lebe bedekale maubo nye fe akpe dekale anyigwaji. Emma ngene de mawukle eyi ke mia globe fe akpe ade woto wo anyigba eye wo fa nuku mi o kata de anyigbanji le afimala de konusia nu de blibo me susuna zigede be kohane de klemi de lawo jemose gbatofe akbale de klela ne wo jenya kekere enu e wo sibe de wo gbugbo le nya de kagblo mo esia yi alo e chaka wo le afikle afime gake ne mia de gesi eyi yi via de ko hafi mia gede mia fe tanyala me bena mose kpo ntega eye ma wo fonu ne ma wo fonu na mose nkume kple nkume ple nu yi de efe tome azon ma fonu na mia de kene na ma kpo abe alisi wo fonu na mose ene o azon mose nye nye gblodi la gan gan to wo dometo de ka enye kristo fe kpo de ngu ke azon ma wo atengwa fonu be adele esi wo si mawu atemu afunu eye mawu atemu anglonu mawu nglon se ewa wo kle eyan to fe asibide englonu de babilonia fe fe gli wo mu pop ple fe asibide edo dogo ke nglonu de keme ya de yi ple fe asibide mawu atemu afunu mawu atemu anglonu mawu atemu anglonu mawu enye amenu fe kple nuse fe jofe eye mawu me nunya kata mawu me wole ale eya nti mi nya bena eye enye wola de ka ho silila wola bubu de ke me gali wu mawu o satana mate ngu a wonu o kura o de ko wa trogbo nu si wo wola ga ke mawu enye wola de ka ho eye ta e wonu kple efe nya edo efe nya da eke ma nuku si wo kata wo da ɖe anyigba me la ewɔ nukumawo kpakple eya ŋutɔ ƒe nya elabena naneke meli si wòatsɔ wɔ nuku la o Edawo di eye wo no ti gome de ko gblo be esia ne jo eye ekema ne jo azo mi kpo bana zigede la eje sigbe de bibla gbo le nyawo gblo mu alo le nane si me gblo afi o la gblo le kodo mele mo se gbanto tagbame mi kpo bana mawu wo amede yen to fe nonomanu mawu fe nonomanu e wo wedo atuple asi wo wo we Eye emegbe eyiji eye nu gede wo jode anyigbanji emegbe mi ba kpo bana mi ade keme no anyigbanji o ale mawu wo ameto anyigba fe bubu dedi me emanye amabubu eye wo gbo agbe gbogbo de eme eye wo trozulu wo gbagbe amegbanto la no mawu fe no no manu si enye gbogbo Johannes tane gbo be mawu enye gbogbo eye elebe amesi wo subone la na subo ele gbogbo klenye to peme ke mawu enye gbogbo eye amegbanto si wo wola enye gbogbo amen eye wo no mawu fe no no me si di lanu Eye emegbe woto amesia de nti lame eye amege ale emegbe mawu divake trova no amefe no no meme alebe watemu akho amesigela aple emenye nyanywa fe nti nyaba fala lenye susunu azo mawu lefe akpe adeson me fanuku nya posia ukata allo ede efe nyaglo ano alia atisia ano alia Musia ano alia musia nun noblibo de kowonyo
and he commanded each one of those seeds that
eye wo desena nuku sia wo do method sia de bewa nye wa trofe no no me azu atisi fe agbe fomaji ma wo fe nyala de blode wo mebe wa nye nenye logo tila ate logo ne enye de la ate de en la bena wala gala do efe nyadavo ke nyanukula no afima afie nuku mutongto lava khono no me ke nyalae nano no me nukula nyikuya e wo khuya me so nu si o me pona ula me nyikuya e wo khuya me takle e fenya ma u de nu si anu blon wojo
God the creator speaking all things in
eye esie wonye ma u wala sifunu be nu na jotala elebe wonye kike de si deblibo Enye te tefenya kpore enye paradiso ntongto a adele anyibaji afi azo esiwole be tanofe na no tefe de se de si le afiade tarofe adele takwekwe gansi asi eye pepesiala tanofe le esi eye tanofe ade no na hame ade si eye maufe tanofe li ke tefe gansi a Because me niele agbelela tanofele esi ke ale edengasia la tanofeno esi eye efe tanofela oduide edembome alo de edeme siele abola fe jefe eye ma utofia kple via person dade afisia be wadu efe nuwowo katanji le anyibaji afisia Adam and Eve.
God was the father of Adam. Adam was
Adam fufu.
The son
Adam
of God
mawu
fevi. According to the scripture.
Le ngongla unu. He was the son of God. Eye mawu wakpede ngutone. Si wode to yeng tofe mti lambe. Don hi aba futi ade si wode le e yang tofe jite. Alebe watengu a dede engu. Eye wanye kpede ngutone. Mekponye suran tututu hade o. Nene make e ya ha menye utu hade o. Deko wode blon. Eye afima e kuhi vale. Satana kwe afi Adam vawe. Eyata enye efe nyasi wo degblon megblon na nema nyeme jibe mabu eyi akpade eji o gake mi adometo ade wo mi atemu atotovie vevie to amesi wo le jie heda e wo sigbe wo po esiabe etoto amevie kude gbeta sisi mekoto mawugbo egbe na amewu Ema sikude dafenu kulangu. Ke meyinade afene afetola long. Keke siya wo dometo de kale jefe somji. Medi abega fufu adefe gbeta siya de ye mako esia katame. Nikuya. Ekema esia adere nonome ademe. Alebe nyanyanu sife nyaglom miele. Ke enye ale afetoglo esi. enye nya te fe ko abe ale si wono si me wo po mia no vinyo nun Florence fe gede wo dongo afi wo jo ene ni kuya enye nya te fe ke azon mie de wo ma hi o ma se egom o ne amia de ba gbonye kle na ne si to vola de fo me vie la nya nto ha ma se egom bada ni ma jibe ma hen nya de musi amia de glomu o mele be mia hen nya de mia no un o nya me di fo le numa wo wo ma o me da akpena afeto me hianya de nu von kple jima ho sengu ya ke menye de amerike to hengu o ni kuya nye 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 mewe o nye 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 novi ngutu okle novi nyonu o si wole pevlim nye yina de afisi novi nyonu Florence yi eto ngdi mi kuya eya elebe mi mi kata mi bato moma ke menye nye taro jinu bebebe ma zibe ma hianya de novi ngutu alo novi nyonu ade si ma wore kakli mwola ngu o o ne tera khatu bonye be ma wone nema nye me susube makponya foka ade si goha me yo amere fe nko le eji o wonye mesele dokunye me zigede be amela dafu gake amale wa kula kule ma wudume gake nu singe nu gbegble le nu vonko me ple eye asena ne gome badade o yade wo yila menye nu vonko ha o enye amawo fe gome masema sengweko eye me mesusu be mia dumeto de share tojo be mia gblon nu si gome miese Azon, wala kan se ato e via si, wo wala dadi. Azon Adam nye via gbanto si wo wo. Yesu enye efe tenu vila, mikuya. Wo jito ngon wade ji. Dake Adam jo to ma ufe asimeten, lenu wo wome. Azon tanofe la kple e via, kple e via sronde nu katanji. E de nu si deblibo. Emanye utsu de ka sinye tananu kata yangto yakle eswa ke nuku de sia de blibo de ti logoti bewo kle evio kle lao eye nu sia nu nododo de blibo me kle maufe se de dela
don't change your nature
migatro mia pen jojo me o mitede mia ton nu de sia de logo Megatrog bo do kio ple adibati gbede o mi kuya de ti megatrog bo do kio zo nublubu o keke nuku de sia de de etonu eye wo wo le nkude enu le eyi o me ke egblonya lafo eye efe nu wo nu sengala na na no manu sia o si wo dola eye go ha ngutu ple nyonu la ke wa we nyeta ela bra wo nye o futana fo me mamle wo kata ke eto wo dade nu de kama ke fe ji popote si wo da ati o la wo ple bubo odo efe nyala melebe wa gbanya magbede le mode ke nu o elebe wa totere afima nigade naneke le emegbede o alo ato naneke api o elebe myano agbede nyala sianu eye siale sinu owo ma anno anyine nemala anye novinyonu shakarian majong disiao zi alesi wanno anyine nema maufe nu no msigala
It's what we believe that we're heading back.
Eya emi kosebe emi tro inade egbo.
We're going back.
Emi tro inade dofema, defema. Esike le ndi adreliama. Esime mau ponu akata eya uklobe. Enyo me mekpo ngujele enyo. Endi me mekpo jijo be mwi. Kenu akata le pokolote azon. Eye me kade vinye kle swaji bena wole me wawo ta nanwa kata bena wakpo nwo kata ji eye wakpo ekbobe wano nwi bena nude siade na tede etonu azon usele esibe wawo esia ma wuglobe enyo ne nwa kata nyo nenemala eye matengu anye nububu o ela bena nye nguto nye jiji wonye nenema e medie Eye me diglo nenema, eye nye nya hide go, nenema pepepe abe ale si me diye ene, ke eye ima, nwa katanyo. Ale bibla globe, ma uji jolen keke adriak be, so efe dawa wawo katame. Eye nusianu le poplote, be waji yem tofu mevi, azon midon kuji. Be waji, esime woton nukula de anyiba mela, nukula a tengu amye kopakple ak defe ngusen si le eme. Be watroe to nukufe nanome me, zu ati, alo, nu de siade si wonye, efe nutotro ngusen la, azɔ mawu da nukula ɖe afi ma kpakple ŋutete bena azu nu si yegblɔ be anye eye zi ale si wòle hatsotso si dze nɛ me la anye nu si mawu gblɔ be anye la pɛpɛpɛ ele be wòanɔ nenema elabena nenema wògblɔe eye wòta mɔ aɖe nɛ bena nu ɖe sia ɖe si anɔ mɔ sia dzi la le eƒe nya ƒe fli me la ele be wòate pɛpɛpɛ abe ale si eƒe nya gblɔ be awɔe ene mate ŋu ate ɖa tso afi ma o wode ɖe mɔ la tututu dzi nyuie ale kple nu sia nu si wòtsɔ de ya ŋutɔ via ƒe dzikpɔkpɔ te bena anɔ nenema tete mawu gblɔ be nuwo katã nyo eya ta de ko madzudzɔ ke ŋusẽ le nuku siawo dometɔ ɖe sia ɖe me be wòatrɔ eɖokui azu etɔgbi si medi be wòanye eyae nye nu si wòle be wòanye elabena mena nɔnɔmetɔtrɔ ƒe ŋusẽ nuku ɖe sia ɖe be wòagbugbɔ wɔ eɖokui ŋutete le eme fifia be wòagbugbɔ wɔ eɖokui pɛpɛpɛ azu nu si medi be nenye mawu metrɔ kpɔ gbeɖe o egale nenema tututu egbe abe ale si wònɔ tsã ma ene ne mawu ɖo tame kplikpã be yeawɔ nane la ele wɔ ge naneke mate ŋu atɔ eya mate o ele wɔ ge azɔ esime nuwo katã le nyuie xele ɖoɖo me ale gbegbe la mawu ka ɖe edzi azɔ bena esia katã ayi dzi nyuie ke ale esi wòwɔe la ɣe ma yie futɔ la va mele mawu na ŋusẽ be wòatrɔ nenema eye mele ŋkɔ sia yɔ ge na asime sisia si ŋusẽ lem menye be wòawɔ nu ake o ke boŋu mele ŋusẽ le esi be wòagblẽ nu ƒe nɔnɔme menye be wòatrɔ nu ƒe nɔnɔme o ke boŋu wòagblẽ nu ƒe nɔnɔme azɔ nu sia nu si ƒe nɔnɔme wogblẽ la woɖi ɖa le eƒe ɖoƒe gbãtɔ nane gblẽ le eŋu ƒe aɖewo va yi esi menɔ ŋkutsam la meva to bliblia aɖe me mesusui be yaƒo atilɔ aɖe wòfli le ati aɖe ŋu va dze bliti aɖe dzi eye bliti la nɔ agbagba dzem vevie be yeafɔ adzɔ si gbe ale si wòdze be wòanɔ ene gake eƒe nɔnɔme glɔ elabena nane dzɔ ɖe edzi eye ati la mlɔ edzi emegbe miekpɔna kagbewo le agblewo me nu si ke mi ŋutsu geɖewo le afi sia kple mi nyɔnu geɖewo hã ne mietso Kentucky la nyɔnuwo zana kodzui le afi ma nenema ke nye ŋutsu hã woayi ɖe agble me afi ma kple kodzui mieyɔna kodzui xoxo la be aŋɔyi ƒe kɔ eye woaga kagbewo keŋ elabena ne mega kagbeawo ɖa le bliƒe gbakawo me abe ale ene o la ekema kagbe ma aɖu edzi ale bli la eye wòaxatsa eɖokui ɖe eŋu ɖɔɖɔɖɔ bɔbɔe ale gbegbe ablɛ ɖe eŋuti ale gbegbe bena bebli afi nate ŋu anya be ele bablam ɖe eŋu eye mlɔeba la ava kpɔ ŋusẽ akpɔ ŋusẽ eye wòahe bliti la va se ɖe esime wòaglɔ ahe amia ɖe eɖokui ŋu axatsa ɖe eŋu agblɛ eƒe nɔnɔme tso nu si wònye tsã la me zunu bubu eganye bliti kokoko gake ezu bliti si ƒe nɔnɔme gblẽ eye nenema ke miawo hã miekpɔtɔ le mawu ƒe nɔnɔme nu gake ame aɖewo ƒe nɔnɔme gblẽ ale gbegbe abe mawu ƒe viwo ene siwo zɔna tsiatre ɖe eƒe nya la ŋu eye ɖe mɔ si wòta la ŋu eɖo nane ɖi xixia me te mi ɖa le mɔ la dzi hehe mi te ɖe eŋu hetra mi ɖabo tso mɔ bi dzɔdzɔe si be wodo mi ɖo la gbɔ esiae nye be mianye mawu ƒe viŋutsuwo kple vinyɔnuwo nuvɔ wɔ nuvɔ ɖi sia ɖe mawu viŋutsuwo kple vinyɔnuwo ŋu nɔnɔme gblẽ la menya be esia wɔ si gbe ele saga boŋ ke woaƒo nu tso eŋu le mɔ sia dzi be woagblẽ nua ƒe nɔnɔme gake eyae nye nu si wònye egblẽ nua ƒe nɔnɔme alo etro bui atro gbo nu gɔme enye atrɔe bu awɔ nua nu bubue eye agblẽ nɔnɔme nye numake eyae nye be wotrɔe bu eye wogblẽ eƒe nɔnɔme eye wotrɔe wɔe ɖe nɔnɔme bubu me gake kokoko la nuku make ko wònye gake wogblẽ eƒe nɔnɔme
now we find that this deformer
has also had
azon mi ekpo bena nu gble la sia xɔ eyi yi makesi nu tso gble nua abe ale si mawu xɔ tso trɔ nua ene azon efa efa nuku alo mefa efa nuku kura o e le edem bola me tso keke ma yi me la exɔ ƒe akpe ade tso gble mawu ƒe nuku la mawu ƒe nya la be woagble esia awɔ esia nane si to vovo le esime wo zigbatɔ si hawɔ ɖo toe exɔ nyafɔkpe sue ɖeka pe ɖe eɖokui me miɖo ŋku dzi gbala satana gbugbɔ gblɔ ŋɔŋlɔawo ne ko eme kɔ ale si wate ŋui ɖe mawu gblɔ bena migaɖu ati siwo le edembɔ la me ƒe ɖeke oa mikpia migaɖu atiawo ƒe ɖeke oa ke miɖo ŋku dzi azɔ bena hawa gblɔ bena ɛ miate ŋu aɖu ati ɖe sia ɖe gake ati si le abɔa ƒe titina la mele be miaka eŋu gɔ hã o azɔ mi lé ŋku ɖe eŋu le eƒe gbedeasi la me ale si wòtrɔ nyamavie ko hegblɔ bena hawa gblɔ be elabena mawu gblɔ bena ne miewɔ esia la gbemagbeke miaku egblɔ be o keka ɖe dzi tɔe miele kuku ge o mikpea enye ame egblɔ be wo wɔ esia azɔ ke miemie nye miele ɖe ƒomevi abe ame manya ɖewo ene vavã la mienya nuwo katã o gake ne mieɖu esia la ekema nunya asu miasi sidzedze asu miasi mienya nu nyuie tso vɔ kpɔ eye mianɔ abe mawuwo ene mie ne mianɔ akpɔ gome le nunya sia si le asinye la me ko menya gake mele miasi o azɔ enye nu nyui be nunya nanɔ ame si ke ne nunyala tsitre ɖe eŋu la ne nunyala mesɔ gbe o la nunya tso mawu gbɔ mawu me nunya eye wòzu dzɔdzɔme nunya la nye metsɔ ɖeke le me na dzɔdzɔme nunya gbegbe si le miasi o eye nukake alo sukudede ne nie o etso abusam gbɔ maɖo kpe edzi na mi ne aƒetɔ la lɔ le militiri aɖewo me etso abosam gbɔ ŋkume kɔkɔ tso abosam gbɔ ɖekoe ma mewu gbeƒãɖeɖe nu le eŋu dekɔnuwo katã le anyigba dzi dzɔdzɔmenunya ƒe ŋusẽwo katã kple nu sia nu tso abosam gbɔ enye eƒe nyanyuie si wò ɖe gbeƒãe ku ɖe sidzedze ŋu le edembɔa me eye wòtsɔ sidzedze ma sidzedze si wotro gbo la si tsitre ɖe mawu ƒe nya kple lɔlɔnu kple ɖoɖo la ŋu eye fifia la exɔ ƒe akpe ade tsɔ wɔ nu si tututu mawu wɔ negbe le mɔ si tro gbo la nu ko eye wòwɔ eyiyi make tsɔ he eya ŋutɔ ƒe edem vɛ azɔ ewɔ edem ɖe anyigba dzi afi sia eye wòyɔ fũu kple nunya sidzedze eme nye ƒe nyanyuie la le gɔmedzedzea me sidzedze nunya dzɔdzɔme nunya mawu mena esiawo kpɔ gbeɖe o eye medi be mialé ŋku ɖe eŋu militi ɖeka ewɔ esia ke le esi wònye ame si si xexeme ƒe nunya le la tae azɔ enye nusese be woagblɔ nya sia enye nusese ŋutɔ elabena mele nu ƒom na ame siwo hã sena le wo ɖokui me abe ale si mesena ene kple ale si mesene anɔ ƒe geɖewo gake tso esime wovu nutrenu adreawo le afi si mawudɔla mawo va le to la ƒe megbe da la esia zu agbalẽ yeye wonye nu siwo woɣla la si woɖe fia abe ale si mawu do ŋugbe le nyaɖeɖe fia ta ewo me ene be yele ewɔ ge eye miawoe nye ame siwo kpɔ gome siwo mawu tia le anyigba dzi bena miakpɔ eye miase nu siawo gɔme nu si menye glitonya aɖeke alo ame aɖe ƒe ŋutilãmesusu si le agbagba dzem be yakpa nane awɔ o enye mawu ƒe nya si woɖe ɖe go heɖo kpe edzi bena ele eteƒe woɖo kpe edzi menye dzɔdzɔmenunya o ke boŋ mawu bena ele eteƒe mawu abe ale si megblɔe xoxo ene la mawu mehiã ame aɖeke be wòaɖe eƒe nya gɔme o enye ye ŋutɔ ƒe gɔmeɖela egblɔ be elava dzɔ eye wòdzɔna eye ema eɖoa kpe edzi Ke azon edon gbebena, nya gala si wakata no gala le ema ume le agbeno yima wakata mela, wade wode go le nwugu yi la tututu, eye, ede mobe mia nye azon, mie le nwugu yi la, mie do afisi azon.
Now, Satan is the author of
azon nkuvuvu nye satanato. Tejomenunya nye eto.
He is the author of
agbale nyanya nye eto. Nya globe nya te fenya ma esogbe mina mya klin le ma ufenya me azon mosik ban totane eye mina mya tro ye akpoe kena mliti deka mnya be me ne me ko yi didi akpala no bi ngutu kas atengu akule nam ke mosik takba kupene eye kupiwi adelia eyi chi ke glole afisia le gome titi ame musi e mawuwo alebe wo dafi kudere ngutu kule nyonu le musi kata wa wolaji ke menye e dafi kudere oji o ya ke e glonu silaba chola na wo ko fofide anyigba le adamta eye ni apo le afisia azon bena hawaji venovi eye de kale wo do menye satanato eye de kale wo do menye mauto azon mi aglobe bede azon no vingu tubrana nila lavie midi ngomlo de kanam le afie de siere si wo glo le be kan nye adam pevi mato afia mi le ngomlo me afisi wo glo le be kan to for di tolame menye adam me o azon mi de jesi si menyo no afofu le afisia nyaje egomele eneliaji gbon eye adam nya so eye wo fofu ke ji kan eye wo glo be meji vi eglo azon be meji gutu vi to afeto lagbo ele me fa ele be wono ne nema meka ne gbolu alo na ne onye wula ele be wo to ma ugbo nkuya en la bana e ma enye fenuku enye fenuku la le fese ele be waji edan nye nuku gbegble nuku trogbo alo de sero si wonye o ele be waji ale keke ha enye fese dede eye wo gachi no vyangtu habel
no more knowing adam knew his wife
maganye o adam nyasoa eye wo jikan eye wo gachi habel no feno viwo satana no anyi kpli le ndima adam le troma ni ponya hehe gama si ele nya jojo bale me la fisia me kwe sebe le tukson ye azon kure nyonu ma si jib ame ibo vye kule ye vu vye zile ka nti eye akule sura ngutu no anyi le ndima eye kakule ngutu la le troma eye ngutu akpo efe ye vu ngutu la globe ya kwa ye ngutu ye vichi ya ke lebe ame ibo ngutu la nakpo eye ngutu to ji mikuya menye anuma le avu okule te okwali pali me ate ngwa va me kakare jitwe ne eva me le kafufu vya dewo mekbe esi adrokbe ji azon be mafia afisi nkufu buto la azon minami akle mosek bato le afisia le mosek bato me ake ta enelia eye miakpo afisie kupi wye adelia eye kan jo le maufen kume eye wova non noti nyibanji le eden fe jefe gome eye kan dokle swa eye wofofu ji henox eye wotodu tovya fengkona dulabna henox nkubu buje gome Dr. Scofield le afisia le nye Scofield fe bibla me. E globe, nkufu vugbanto, mideje si. E mekbe bena e chi vi mutu wo, e ye wo wo sanku wo kle vugbe funu wo. Ame evelia di vi wo, e ye wo de asin bubu wo wo me. Nu wo wo nuku wo, wo tutu wo e ye wo wo vugbe funu wo kle akobli kle nbubu fume vi wo. Mikuya, e ye nye nusi wo wo. E si vazu nkufu vugbanto, Sinye kan vio. E wano makele akbeno yao me vayi. Azon mi nam yado afisya le kukwe bla vovo ene liya me. Ne mi akwa anu sikule do. E ye Adam gadok le swan azon. E ye woji mtu vi. E ye wana nkwebe sete la bena ekblobe. Ma udro jijime bubu habe la mesi kan wula tefe nam. Eye set eye woji ntuvina set ha eye unankwebe enox eye emayime la wode asi yehowa nkoyoyo me le set fe akpaji menye le kain vi o fe akpaji o nikuya nunyala gama simu nyakata nye kudola nuka enye communism egbe nuka enye ofe mawu.
It's the intellectual science.
Eya enye nunya jajoma nunya nuka wo miele alekeke ha afika miele akbele
nye
bunya gbesia unpo egbe.
Now he has his
azon
eden
yeto afo mevile esi ele satana si azon le fe akbe adesia wo mela etro asile mawe o gake egbele mawfe anyi gbamble bo la fe nonome
is creatures the animal
efe nu wo wo la wo fe jiji wo pali pali ati wo nu ma mie wo me de togo ha mawu subo subo biblia hame
until he's got himself a complete
fasere esime wo wo edem bobble bo ade na edokwi.
Everything
play jojomanunya usianu le zodem play jojomanunya nya fevuo nusianu sile nya sila jojomanunya ito enami nusi amewola eye efe edem bogala le afi be wadokwe ejibe bedasila sode yilanu be wadokwe ejibe menye agbeno yibubu ye o ke bongu nya de fiata wo nipo kali kali sili ebeda be wawe wa no de jiwu alo wa nyapong menye wa nyongu o nipo koklovi suwe woda egbe meklovi nyanyonu vi ye aduho lagbo eto sivayi eye woklobe fe aduho le totrum lovi ngutu wade le chikson lovi ngutu norman lovi nyanyonu suwe yi eye fe aduho no do dom chaga eye aduho lagblobena magajiji oye kosebe do hile yi si ogbo na mebena wava ji amewo ufe aduo amie trama trama eto nu si du nye le lagbo nududu chaka chaka u denye klenle tisi mye deme pepe Reader's Digest kure bili graha mnyanyo klala jebubu langwa denye do tuya melebe do mdade tafisi ya upete esi mawofo nuna ama si ofe ufe ya uofe kola u ble bubu wa u nyicho zame he danwa de usofu hamaji. Nene joreji nkeke siya udo metore kala mekpomobe wakpo efe titre nofe afisi wolela adege siye be fifia enye ame yoyoto sodom dugbegbele mame ke azon mitege siye esia enye Reader's Digest me lili vakbojo alegbegbebe ma gete nwa wo efe takukbe o eye wogbolo nebe elebe wafutuwa wo kametete wokule bubwa wo eata evwa duwa gbadofe de kagbe siyebe mekwese be nene maya lonane be wawo kametete. Amekbeto nyonyo kenkem amekwo mobilbo lakble nusia nule abe alesi onole e isi donko na chidodo la ene nwa kata tro mubu tro jenge he dogoto mojo jesi jima u dowodo la bo. Nuvon to jojoma nunya kule beble jinglo amefo mebilbo la katan. Demye kule nusi hale nga jojoma nglo mate. Afisi woklo lebe le egben keke omela. De tubi suwe wokle de kakpi odo wofe titife wome koko le wofe lamefe nonomenu. Le fe blave kule blave vo aton wofo me. Mi buwe mpo. Le jimenya onyanya te nyi chosame mejenyo nfiadeji si ho fe blave vo eve. Eto belele, ma yo efe nkoke, nena matututu efe doyo la gloni.
See, it's a pollen degenerate, hell-bound race.
Nikuya, jiji magbegblen, dota jotame, si gen fiti wonye. Menyabe ema di nyakbe gao gake ele biblame. Mikuya, nyatefe wonye, ke jiji mesia si menyele akbele la, ama ofe jiji mesia la. Azon mi dege si egbe ni o pali pali ati o pali pali eye esi ajo to jojoma nunya metututu jojoma nunya makewi egblobe eye enye nusi gbe amafumalakata ni o ha mi khlele nene make abenye ene enyo nuka nguti o matwete o le esi o matengwa twete o tai ma ufenya gblombe anonenema. Gake ene wa buta mesela wonye do wonwo abe yuda iskariote ene hele nu de sere sima u blobe aba jola damdi tututu hele e wom tututu de wang tofe tuto menu nya fe gomedudu laji to nu nya koko fe nu makukume le vama ke si wo to ble hawo mela nene make wo ble hamela ha esi fe kpɔɖeŋu xawa nye le afi ma. Azɔ Adam nye kpɔɖeŋu le afi ma ake alo xawa boŋ na hame la, mi de dzesi nu si wòwɔ. To nunyadidi me la, etso lifo si le nyui kple vɔ ƒe domedome la. Esime wòɖo to Satana ƒe gbototro alo Mawu ƒe nyagɔmedzetɔa ƒe gbegblẽ. Ke azɔ egbe la hamewo ƒe nɔnɔme va gblẽ. Azɔ nye mele nu ƒom le amewo ɖekaɖeka ŋu o. Mele nu ƒom tso xexeame ƒe hame la ŋu. Ɖeka tro ɖo ɖe go ɖeka dzi eye evelia tro ɖo ɖe go bubu dzi. Ke kpakple dzɔdzɔmenunya kpɔɖeŋu ma ke wɔm wòle eye eƒe ŋɔdzidoname la dzi si Satana wɔ le Yesaya 14:12 me. Mina míaxlẽ ema xena miniti ɖeka. Le Yesaya ƒe agbalẽ me, mina míadze egɔme le 14:12. Ale nege tso dziƒo enye si, o ŋukeɣletivi agbedzevi, wò ame si te dukɔwo ɖe anyi, woƒo wò fu anyigba. Esiae nye Yesaya esi wòkpɔe le ŋutegame, mikuya, le agbenɔyi si gbɔna la me. Egblɔ le wo dzime be malia dziƒo, mali nye fiazikpui ɖe Mawu ƒe ɣletiviwo tame. Mabɔbɔ nɔ takpeto la dzi le anyiehe kekeake. Satana ƒe taɖodzinu tso Eden me enye be yeawɔ Eden aɖe na ye ŋutɔ ɖokui eye yeado ye ɖokui ɖe dzi ale be Mawu ƒe ɣletiviwo nasubɔ ye. Viwo nasubɔ ye eye eye nye nu si wòwɔ azɔ eye esi wòwɔ esia la ehi va hamea me nu si nyemayi eme tutotuto o. Mia dometɔ ɖe sia ɖe si sena nyafɔka Mawu la nya nu tso eŋu. Eme nye gaƒoƒo si me míele agbele la tututu ke Satana ye wɔe to sukudede ƒe ɖoɖo me. Dedienɔnɔ nyuitɔ wu, nu sia nyuitɔ wu, numa nyuitɔ wu. Ke womenya o. Esia yi la wole zɔzɔm te yina ku me. Ŋkuagbatɔwo le ŋkuagbatɔwo kplɔm. Dukɔ la ƒe kplɔla ŋkuagbatɔwo. Dzɔdzɔmenunya ƒe kplɔla ŋkuagbatɔwo. Hamewo ƒe kplɔla ŋkuagbatɔwo. Ŋkuagbatɔwo le ŋkuagbatɔwo kplɔm. Yesu gblɔ bena mi ɖe asi le wo ŋu wa kple eve wa va dze ʋe me. Le afi miade dzesi Eden eveawo ƒe kpɔɖeŋu. Ale si wote ɖe wo nɔwo ŋu kplikplikpli va se ɖe esi wòaflu ametsetseawo klui. Mateo blavuvɔ ne gblɔ be anɔ nenema. Gake medi be miatɔ texe na ɣeyi aɖe ne mialé ŋku ɖe Eden ve siawo ŋu eye vevietɔ nu ɖeka ale sie Biblia gblɔ na mí bena Mawu ƒe nya wɔ Eden ma kple ale sie Mawu ƒe nya na to kla mí bena Eden kemea le vava ge. Azɔ mie ganya bena ele be Eden bubu na va. Nenye be miaɖo to nyagblɔɖila hã Paulo le Tesalonikatɔwo evelia ta evelia me. Mate ŋu axlẽ esia ne miedi. Ame si ɖoa eɖokui ɖe dzi ŋkeke ma mele vava ge o aƒetɔ la tɔ va se ɖe esi woaɖe nuvɔme ma ɖe go. Ame si bɔbɔnɔ anyi ɖe Mawu ƒe gbedoxɔ la me hele eɖokui dom ɖe dzi be yenye Mawu ale be abe Mawu ene la woasubɔe abe Mawu ene. Nyibu eŋu kpɔ. Azɔ Ezaya 14 nyagblɔɖila la gblɔ bena yekpɔ Lusifa le eƒe dzime to ŋutegame le Mawu ƒe gbɔgbɔɖeameme te hegblɔ be ele numa wɔ ge. Le Ezaya me ƒe alafa enyi do ŋgɔ na Paulo alo anɔ nenema kloe. Azɔ afi sia le ƒe alafa enyi megbe la Paulo kpoe wòva ɖo eƒe titrenɔƒe. Mide dzesi ekɔta yi dzi eƒe Eden la, eƒe dzɔdzɔmenunya ƒe Eden la kple eƒe dzɔdzɔmenunya xixia me kple eƒe dzɔdzɔmenunya ŋugbetɔ hã me la. Emawo katã le nyatinunya me. Semina kɔkɔwo, ɖaseɖigbalẽ kɔkɔwo, sukudede ɖoɖowo. Miɖo to nɔvi ŋutsu, nɔvi nyɔnu. Mía dometɔ ɖe sia ɖe le mɔ ma si Florence zɔ la zɔ ge. Mebia tso miagbɔ le Yesu ŋkɔme be mialé ŋku ɖe sia ŋu. Menye alé ŋku ɖe ŋunye o. Mía nɔvi ŋutsu menye. Menye nuae ma o. Milé ŋku ɖe nya si gblɔm mele tso Mawu ƒe Biblia me la ŋu. Eye miakpɔ ale si woɖo kpe edzi blibotoe le Mawu ŋutɔ ƒe nya me le agbeno yisi me mie le agbele la me afisi mie le la dodo sia wo nye antikristo bliboto e le wo document azon ele be eden nano asi egblo be yele ewoge afi enye mawfe nya ja si globe ele ewoge eye le afi nye dankudi hekpo ewowe ewe pakle fe ngbeto agbale nya toa njojo manu nya toa koma hato nko toa ele ta hoge nkeke sia odometo de kale hikiame kama ofe adangdega si doge wole lame ame wokata ano pli hele agbagba jembe ame wo menye esi wonye ame bada wota o wo do wo de gbakama mete abe bli ene gake satana faka gbe wo si wo yobe jojo manu nya nu makuku suku de de doctor da sadi gbala wo ya do yi go hola wo ma de mona wo be na lia nya gloti ji o ne be de afia doctor da sadi gbala ade to semina ade le afia de nu akata gble menye ame wo o dodo la gble ke azon nu ka wo wo Ega wotan na nwa kata ake heklo keke blibola yide nukpali kpali bugbua deme maufe nuku chochometo afe gbototro yide chochuron fe vivi chichiri chiri bubume gake jichoma alekbekbe bena mau gado nkumyaji ake bena agatengu adode nonome ango edong bebe yele ewoke eye ya yo alega suya de si anye efe ngbeto. Mide jesi le afisia ake azon. Ale si hame siya wo do sol ye pepepe. Alo eden siya wo. Ma wo. To efe nyafe nukume. Eye nu dekape kwe li siya tengu akbo akbe nyala. Eye eye enge bokbola. Ela bena eye enge nyala fe akbe nala. Ke ne agbe sile nyala mela dogo gbogbo la fe agbela etena nu si anu si nukulanye
notice what's happened in the garden of eden
azon mi dege si nu si jola le eden bomme enye maufe de manya fe nu no mesila ke emanye dowo yi yo fe fe de ka
the first dispensation was innocent
Dogo yi gbato enye de manya. Ama o manya nu fo de ke o. O manya na ke ku den fo ngu o.
Adam and Eve were naked.
Adam ple ha wa si ano amama. Ya ke gbogbola fe nu chonu si cho wo fe nkumela la wo to wo fe amama no no gbo.
They never knew that they were naked at all.
O manya po bena ye wo no amama kura o ela bena wo la wo Ela bena maufe nuchonu la no wangtofe susume. Ome nyanu sinye nyuikple von o. Eye wakple evelachi trede afima abama. Si fia bena si jeje la mevana o hadeb o. Mikuya. Bena yewole amama o. Wakple eve wono amama ke ome nye o. Azon ne miakede ne mialola. Alo miangule dadi de nyare de fia ta eton liame. Bobo kokwe blondi na agbeno yi mamle siya. Na la wjiki a Pentecoste rame la fe agbeno yi lenke ke mamle wome. Ek blobe. Enye ama manola plen ku agbato. Eye menye o. Le afimala ma ufe nukulali. Le de manyame. Ome nyakura be ye wole ama ma o. Wole bobo kokwe fe nuchonute. Si chon woji to vongbo. Ke azon le hamia fe akbeno yi mamle me la. Miekpo le afi bena wo gale amama ake ke omenye o. Keke si amenye bobo kokwe fe nuchonwe o. Enye nuchonu si satana keke de hawaji tan le afima. Jojuro fe nuchonu. Jojuro fe nuchonu. Wo fodi alek bebe. Be omenye be ye wo le amama o. Nyefe nyonu wo le mowochi do ataku o. Awu si wo juro angutu. Ami ade to nya jojogbale kake ade dodre mi chokure awuye yesia si doge wala lang mesusube ejiji asibi de wie na to agogoji alona ne ke me bia do kunye sebe de miafe nyonu ofe gala de gesi bena enye jojurofe nuchonwa. Azom ya, nyaglobe, matengwa dokpe je le ma unkume bena, menge fomadila le akasiwa wawode swanyangume. Alo me, me, esyakata. Yake kokoko le vondrokbe la, wayo wobe akasiwala. Nenemae bibla glon. Yesu globe, amesia mesia akponyon wade eye wajurila, wo akasi kpili koko le efe jime.
Naked and don't
know. Kwa gbato amama nola ke omenye o. Menye nyonu da geso e mawole afima e o. Nemedo na neke de wongu o. Vondi tomae. Eye e wasigbe ame ofe ndro anyi oge be wa jesi alo atitre de enu. Mina wakpa ofe dawo asisi nu de mo. Ble atakpi okle nu o le Kristo subo subo ofe nkome. Nuji ngoka bo nyema. Mikuya, wole amama ake le satana fe edeme. Eye wome nye u. Wome nye u. Mekwa sebe mekpo, dawo hii esi mekpo afisya le tifufu la. Nyonu masi le afima fifia. Ne deko nyonu ma anyanu si wamu wole la. Keke me nye u. Ele amama, epe ngutila nye nukokui. Evuvu awusi mawudone bakle lagbaje khena jiji mesia eyiji le elam koto atradie ele amama le nyatisia tebe nkuvuvu skudede dango nkuvuvu mio agbenyuno no kokoto u ninama kade jibe editire emenwe esia ukatatu abusangbo eye wachureda le afeto Yesu fe vavagbe wa chure da fe de siade na neke masuso o
friend across the nation as you're listening to me
ke o honye le dukwa kata me esie miele todo mem le phoenix afisia ni bunuma wonpo miele afisia le numa wote azon yesu blombena wa flo ametetia one le bobui
the first spirit was a first
bobogba tonye nchonu gba tonye nchonu kokwe Bokbo kokwe, eye emele nebe wakponu ado to emame o. Gake esime, esime satana de asi nufufo ne me. Kure sige jengula, deko wolebe wada unkure kekia me. Eye numatututuenye nusi vyanyonu hamele la wo. Elebe miyakwe, elebe miyatoa wabe sinema fife wala ene. Alo, elebe dekakyo na wonu abe Elvis Presley. Alo, alo. Pat Boone, alo, alo, ame mau dumetode, le mau subo subo fen kome. Pat Boone nye, Kristo fe rame ameto, Elvis Presley nye, Pentecoste to, bokbovon eve, si wo tso kikia me fukbe, dekbe blen vlo tome. Uwale si, Yuda Iscariot wo esime wo de Yesu Kristo asi, wome nye o, mitu vima wome nyane nema o. Nye medro naneke titrede ngutu vi mau, mau ngu o. Ngutu vi mau, bokbon ade lewo vanyam. Mide apo vie yi apare ka vieku. Mide asile kakbe mangube, wablade bliti mangu zire ka vie. E yi yade, nye lenkure nusi ajo ngu, blima aku. O, ende, edwe jikenkem. Eye, nene ma ule woge, ele woge siya yi. Deko ulebe kawana dankuwa pokikyame. Ke minama glonyade na minovi ngutu. Novignon, le Johannes Bantota velia kleku kuri atolia me, nyatengwa kline mielon. Bible a glombe, ne mielon kikiame. Alo nusio le kikiame la, le esi ma ufe lolon me le miyame o, konha o, tai. Azon kikiame le afima menge anyigba o, enye relak befe nyakbe ade, singe kosmos. Esi gome enye kikiame fe dudu wo, ne mielon anyigba fe nutove o. Ikiame, nemye lo, ekben keke fe yi yime la. Nemye susube, fifyanye e yi yitianye ade. Oh, nou siya wakata sumya si la. Nemye susune nama la. Le esye mye pre susube sobe o lata e. Abu sam bli. En la bena nemye lo, kikiame kle dodo si wole. Fifi kikiame la. Le esye ma ufe lo lo, me le miya me gonwa o lata e. Mi don kwe siya ji. Oh, ma u. Bon, nous, c'est pas miel. Edi be ma totere afisi akena mliti reka. Eye maglong ti nyasu ade na mi. Mese ele kika me va bantofe usofu ade gbo. Uto. Abe satana ene le gome jeje ame. Esi me wova edem bom me. Ma tengu ahonu kuma wo o. Ma tengu achron wo o.
But he sprayed them.
Gake ewu adivon de woji eye wo tron ku afa no no me me gate etogbe tututu o egble nuku gba to afa no no me eye nene mai subo subo fe dodo sia ukatanle o kotonye mau vi untu o kle vinyonu o gake o fe no no me gble wo yina solime dina be yewa wo nunwi saraga fe me nyonu me yide saraka fe mebe ya zu nyonu vondi o. Sofu wade me yide suku be ya zu me bada o. Me gede hamia de me. Kena asia me o. Ngolo wongkode ya kbala me. Alo, desia desia wale wo hamia me. Be ya zu ame bada o. Ewo asia be ya nye ame nyui. Gake beble lai. Nono me beble lai wo asia. Satana wu adide eji. Mikuya. Dodo waha deke me no ma usi po o. Numa deke me le afya deke wakpo le ma ufe nyame o. Ma u enye mi afe dodo wawo. O demi dodo me le ma e ya mame. Nti lan ade le ma u me le jifo. E si ale tefe. O ngolo mi afe unko ude ale vila fe ago gale me. Mi dege si. Gake mi kuya. Me nyabe se se muto gake me. Me dibe mi agado jia chwe ko hena e yi yade ne mnyalo. Le kikia me va fe gamela. Mi chwe kembe me joda le nye tanyakbo. Gake be ma glonye siyala, me medibe manna ngen me kukutonu si satana wole de mengu. Ewu adivondi jingon siya, de miyedibe miyanyanu siye nye adima. Ma glonye mi, efe nu fokbe wole asinge, nyati efeye. Jima hose, sinye hose fe akba saga, ewu jima hose. Dikeke. Eye, jojoma nunya kwa efe tefe. Afisi dofuflu le. Siklo nwa yinu kwa me. Satana yo dofuflu la kwa kple, sijeje kple, jojoma nunya, kple nkufufu. Eye, wogble nublibo afe eno nome. Ma ufe enu wogblibo la. Menyabe miasusube meklo yewe ya badeji. Yake nye ntonga mele abalaji klimi. Eye, mikata le afisi ya miele akwa kbaji ambe miya akponu si miya tengwa wo. Miele, numa wo blomko be, miya tofu vota o. Ele be, miya di anikwari. Miya wo, miya domotore seri avado mola fenu wo wo. Afisi ya miele akonta nagele. Kureng, miya de siyade ngu. Tifila la, miya nyabe miya fe gbe wo. Esime wo jimila. Miya fe glido dokban tola wo le ye kata de nya foka adeji. O gale foge ake le vondrok ben keke laji. Konha wo si omye dola. Wadi afya le miya nkume le vondrok ben kekelaji. Boha jojoma nunya kede siya nguto television ji. Mikuya, television me wano no metata o deko ode nefiana. A wofe amadede zondede siya de susu de siya de sinom ya feta me. Wole dadi le ma ufe nunglo di me. Eye wabatso nukama adon kuo me. A wumako mako si one dola dometo de siya de. E siya ye siye ye dakpa lafe do wofe ben akpa da si ma wuna wola. Ano afima. Na don ya ngude eta. Matengu avale afima o. Gohan, uwoji mesusuwe sime ele ewom. Wade fiaken le nkuo me tututu. Eleke na tengu asile enu. Eleke miele sisige ne miekbe ale kokokan siya. Mikuya, miele sisige o. Zonde de siya de kle, jimesusu de siya de la wole dadide. Anyi nobu bu me tututu. Gohan awusi o, ne dola fe amadede. Television, television si diakola ufiana la dokwe siya chi tututu. Edide gohe tue fia mikuya. Ke emanye anyino eto si ome miele akbele la dometode ka mikuya. Azon alegbebe adivon siya fo ghamela. Fo anyigba. Satana fe adivon de nuku oji. De dode eme. Kenabe efe nono me blen. Gede gede wula, ele ngonyuron vi de hame ofe jikbo. Eye le hame ofe jie me kle nusia nula. Jojome nunya, jojome nunya. Tasere si e ovado tefeyade afisi ya me gbetofo mea. E si o chake etala. Me kosebe elebe nukude siade na te eto tokbi. ke amegbeto fome akle atiwo kle nu kata esiwo paliwo tala e plomido te fe ade alebe to ndudu siwo de to ani ba madudu mala nu singe mi afa ngutila wo wo mi nu chake e to mi afa susubli bola de azone mi afa ngutila wo le babam to fe blave alo fe blave vo aton ko kome le esie mi afa la menu ki o gbojo to ndudu chake wo mala e mi afa a ko ko fe la menu ki o han me gbojo wa de wa wo han menye la manuku o wa ema taye riki le tu sim le mochi afisia pakle fe vuyeye esime rikita elvita le wo dome to gede wa le si mia nanko le ego do afisia le amama fakla fa le amao kume wo fe susu blen dokule le kle agbenyu no no fe susu ade ke megali o matro gboba nye nti nya solaji osofu si aglobe ye yide doyofe eye wobe ntuvi gede womro akpatote dewo deko ya ye gboto egudu eglobe ye yigbeji afima eye asrafo magade glona yebena osofu nyejebe miato fo adobe miada pogbe ochile afima wo da mustard play chlorine gas abe alesi wo welen keke ma umene eye wo globe me yide afima no vingu tubranam ebe churuade ke mekotode achiade ke ngu o befeto dode de kemeli o enye isangdi eglobe tanki gbegbele koko ade wo gblede afima elebe asrafo magana na akontalo un eye wa pobe de nana galiwate mu awo le wo nguma ha etere argono vegala ngu ebe esime ma noti trede afima nyere kala ebe mekpo ya meglobe o mawu esianye ale sinu akata abano enle tefe ye kata bona nu kata fiaken abiare ke mele afiare ke kwa o bo wo fiaken ati pa kle gazma wula ati oku musianu ku wonglo e detagu afisi tupekle nu olona wu ne ema menye kika mefe no no me gbe wula afisi e satana wu efe jima ko se ple efe nu pali pali ple jojo manunya ple sijeje do fasede esi nu si nwanye le kome chichame esi me ma uto adam kule kwa wadade abu amela paradiso gama si me kumele wula dolele meli o nublanwilele meli o eye nu le sia de double bo le dodo me ko nu si satana fe diditi woda egbliken naneke me susole me o eglobe me de asia fi fafa me me zonjo agakpe de khenye susuo eglobe de ko me yire afi ma ye me le nkure pelang mlida le agakpe la tela se fofo su nyia de miegbona nu gbagbe de kasi suso elabena elade akakpelate mau nye agakpe lami egbe o mau esime adivon di wo le ya fom la fi sia fi le jojo manu nya kple suku de defen kome lami lemde asiva sere nke kemaji o mau ya inye nye gbe dodora azon mekpo mobe nye nye do meto de sia de le agakpe mate Christo.
I just preached the other day. Many of you heard.
Megbloma unyama ni toadeko. Nyado meto gede o miyesi. Mano yiyim la aveme. No adedam. Eye na ne genye susu obe matro. Eye mekpo eye sigareti go. Alo akpa fufu lade le afima. Alo nuka ke miye yone. Ke ajodo ofe lae. Nejurumbe mayo ufe nko o. Gake sigareti jodo ofe la wo. Adafia nyade le wo sibe tame bula fe nutionu siga yo la fe vivi sese me ga ya zole la jivie le avelame e ye na na nyonye susu tro ide sigarete pa magbo me susu be fofo di fo vito me ina de ati magbo le afisia afisi e fonu ka jido ma wo jole ndi ade nuka nguti na yombe matro e ye na na glombe me dasia de li na wo na ko sira gbe sigbona wo nglo wo tanya la de ji me susu be de cigarette gojia me troyi eye me de asita me bubube ta me bula fa nu tio noa a me beble kagbegbe nu manye ne amere nge amesi bua tamela ma yo siga kura o gake mi kuya amo wo mi na numa me ko sebe ya no fe si esi me me no te ko ga u do me tore kame me ide ki ka me pe asido fo lala esi me wo wele to fe futa eye wotsɔ yul branes ƒe fotowo kple wo dometɔ geɖewo ɖo afi ma eye dzɔdzɔmenunyalawo wo dometɔ geɖewo nɔ xɔ ma ke me nɔ nu ƒom le sigayɔyɔ ƒe afɔku ŋu ale si woɖe adzɔdzɔme aɖe kpe yi dzi eye wotsɔ tomeɖenu de nikotini le eme hetsɔe si ɖe legeli ƒe tume hetsɔe de gadzame le ŋkeke adre megbe la kansa dui keŋke magate ŋu azɔ gɔ hã o mikuia egblɔ be wohe to time eye ebe nutsyɔnu egblɔ be nutsyɔnua naneke meli nenema o ebe mie azɔ esia nye dzɔdzɔmenunyawɔ ŋutɔ wogblɔ be mate ŋu akpɔ dzudzɔ o negbe ɖe kpɔ aŋɔ aŋɔ wɔna dzudzɔ ke nu si katã wònye nye asiyɔnu aɖe be woadzra siga ɖe ti sɔgbɔ ŋu esime numa ne nyemekpɔma be miasusu be menye subɔla alo wɔ tsomitɔ o abosamae le ame me si wɔe be wòayɔ siga awu eɖokui ne edzro nikotini si le sigareti ɖeka me la ema aɖikɔ na dzodzro si le eme azɔ adzɔdɔwɔƒe la va kple asiyɔnu si blia ame hegblɔ be tamebu la ƒe nutsyɔnu ele be wòano sigareti ene alo atɔ be wòakpɔ aŋɔ sɔgbɔ si aɖikɔ nɛ abe ale si ɖeka neanɛ ene amerikatɔwo le ku dziram na wo nɔvi ŋutsuwo kple nyɔnuwo nye mese eme o gake hã le eme afi ma mesusu be tamebu la ƒe nutsyɔnu aɖe li si le teƒe azɔ ne ame aɖe le siga yɔm la miɖo ŋku dzi enana vivi sese siga yɔ la ale mate ŋu akpɔ vi aɖikɔ na siga yɔyɔ ƒe dzodzro va se ɖe si dzudzɔ nanɔ afi ma o nakpɔ esia nana vivi sese eya ta nayɔ siga ɖe ti ene alo atɔ eye nagaƒle sigareti geɖe wu ale si ne dzi enuenu la ɖeko nayɔ sigareti ɖeka mikuia enye asiyɔnu aɖe nudzadzra ƒe asiyɔyɔ aɖe si le amewo blem amerikatɔwo eye ne mebu valley forge george washington kple eƒe gbadagbawo ƒe akpa eve ɖe etɔ dzi eye womedo afɔkpa ɖe woƒe afɔwo o le ŋkeke fafɛ ma dzi be woawɔ nunɔmesi si menie le la eye emegbe amerikatɔwo le ku dziram na nɔvia ŋutsu kple nɔvia nyɔnu amerikatɔ le aʋatso ƒe asiyɔnu te ɖe viɖe ƒoɖi ta vɔwo katã ƒe ke gaƒe tikɔwuame lɔlɔ nu blibo la zu aɖavadzedze esi womenya bena nua katã le tsɔtsrɔ ge o gake ne meyɔ siga aɖeke wo la mate ŋu akpɔ vivi sese o ale mesusu be tamebu la ƒe nutsyɔnu aɖe li tamebu la ƒe nutsyɔnu eye metsɔ metanya le eme be tamebu la ƒe nutsyɔnu nana amekɔkɔe ƒe vivi sese eya ta mesusu be míaƒe kɔmahatsɔ ŋkɔwo wɔ nu gbogbo aɖewo nenema akplɔ amewo age ɖe eme eye woayɔ wo ɖokuiwo be kristotɔwo le nɔnɔme ɖe sia ɖe me ko nu ka ŋutie wokplɔna ame geɖewo dea woƒe kɔmahatsɔ ŋkɔwo alo ɖoɖowɔhawo me míekpɔna ame geɖewo le eme afi ma elabena míeɖe asi le wo ŋu le nu sia nu ma kple nu bubu mate kple nu sia nu ema mewɔ naneke o deko woŋlɔ woƒe ŋkɔ ɖe agbale me eye wogblɔ be yewonye kristotɔ evɔ o to xɔseme wo ɖe mí ele be miaxɔe se abusam hã wɔa nenemake eɖi ele be woagbugbɔ mi gadzi eye ema vana to mawu ƒe nutsyɔnu me azɔ tamebu la ƒe nutsyɔnu aɖe li melé esia ɖe nye asi me eya mana kɔmahatsɔ ŋkɔ ƒe vivi sese o ke boŋ kaka ɖe dzitoe la aɖi kɔ na amekɔkɔe ƒe vivi sese nyinya aleke nyɔnu si kpa eƒe ɖa ate ŋu ato nutsyɔnu sia me aleke nyɔnu si do atakpuiwo ate ŋu ato esia megbe ɖe alo le kaɖiwo esime bibla gblɔ be enye nunyɔnu na mawu be nyɔnu nado awu si nye ŋutsutɔ eye aleke ŋutsu si susua nane le eɖokui ŋua ate ŋu ayi ɖe afi sia eye wòado nu abe nyɔnuwo ene aɖe asi le eƒe ɖaŋu wòati legbe si gbe nyɔnu ene aɖiɖi ɖe eƒe ŋkuwo dzi kpakple ɖalɔlɔwo eye wòatrui nenema eya le srɔ̃a ƒe gɔme wu dom nyɔnua le esi wòado ɖe edzi la dom tamebu la ƒe nutsyɔnua ŋutsu tamebu la mawɔ nenema o alo nyɔnu tamebu la mawɔ nenema o mawu ƒe nyama ɖe mɔ wòatsyɔ to eme o nu ɖeka pɛ hã meli ate ŋu ato nyama me o ema nye gbɔgbɔ kɔkɔe ke eya ehea nya la va me o eye wònana amekɔkɔe ƒe vivi sese Nikpo egbeda rikita le moji nyakpo jetugbe le nonome si mawu nenu ke satana le ezam eye wado awu gbevuto yi esi menyabe kosira de kato egbechila yetengu anovu vom le yodome o esi meto mo agbona afisi ate pe meji diola meno mawu nyaglom le mawu fe fu fe awu fe takoko gande bele etoro fe futa le takoko ade mele je ke etoro fe bibla sukwa afeno viade no moji gbona Edo awu swe swe ma ufede bikini ye de sia de miyoneko. Eye togan ole engu. Odo sodola ufe enyi fokba. Nyame no mwaji jina. Mesusube. Novi da ve swe. Nyonu adekle papa de fe vi. Si wo jide afisi abe wanyen ma ufe vi. Eye wazufunu lana abosam. Mesusube. Mekosebe magubo ye ak blena de vima. Eje sigbe amese kho vinye sada sile afima fefe ene fewi adren wi aden alonane mesusu be o anyo ube nyama we o de ko majo ya afisia le moji ye ma dugbeda de eta ne amia de pom metote hele nu fomu nela anyo na mu ube nyama we o
and listen sons of god
azom mi doto ma uvio nye yi na de tepe de kama si egben kekefe isbel wo blemi ye e ke ngutu tamebula abu engugba
She may be so pretty, it may be
unkind.
But it'll cost you your soul,
Lord. Gake anana bu olu von de kapui. Mi de tu bisiao, do de riki siao bo. Tamobula fe nutionu, nana amekokwe fe vivi sese. Mi ngutu sronto, ne mi kwa nyonwa le mochi nene mala, mi ma uvio. De mi ede jesie nu si chok ba le kome chichi amewa. Esie me jotama nunya uwo nyonwo wo nyakpo ale bekbele keke si dongo na tidodo me. Vasede esie me ma uvio klo amekweto ufe nyonu vio. Menye ma ufe nyonu vio o. Eye ma u mengule bekbok bede o. Wo churon blibola jotama nunya nyakpo nyakpo. Nenema wo nota mi de jesie nyonwo fe tukwe jeje. Sile ji dem len keke mamle u me. Enyen uwo ufe jesie ade. Ma u dokpe eji, eta zanta me bula fe nchionu, eke ma nakpo amekokwe fe vivi sese. Esia akba wofo me, anana buo wotitre no fe, anana buo nusia nusile asio. Tovu na emala, wolu von, akba wofo me. Ate nwa nabe, ngutu bubu na nyivi wowo, alo nyon bubu na nyivi wowo. Zanta me bula fe nchionu, esia ananyon kokwe fe vivi sese. Ne eyide dakpala fe dowo fe alo nane alo bubu eye wagblo na obe taleduo ge enyai so nyonu tamebula fe nchonu nu si bibla gblo mikoya ekema na tro ajura le egbo mikoya megawe o nyano vi ngutu menye eye melomi nyemedo na academia ngu o maunye iya nye nu si wombe meglo nu se wale si mawe le esima do mau fe lolo nan na mitai ne ngutu ado adoko ya fima Eye o magule na miola, nefek blola de asile miyangu, mieno anyi khele nu womu nenemala, me lomi o, matengu a lomi o, nye medibe mado lolo mafu mevi na nyonu o o. Medibe mado vivi sese koko ina no vinyo nyonu, medibe wanyen no vinyo nyonu vafa, menyebe amyade na glon, amyade na funu le engube nyakpongu tokple ale siwole, ple nenem bododo fia o, e yinade nye, o. Medibe wanye afano. Oh, afato. Lemde akakpesiate. Lefesoto tato kukubla vovo ademe. Monde ka silibe. Nyatengu ano akakwema me. Eye nye. Wale tikle ame unkloti. To nyalame. Letefe. Azon. Migana abusangu siya na wu efe sukudedefe. Adide miyaji o. Bede, bede. Esia awu miyafe hododo. Nigana be abosam na choy siabe enyo melekame sime danye no lame sime fufunye mama nye no Nigana abosam na wu emade miyanchi o Yibla blokoko lekame afe akbeno yadre liyakle Nusio le afima ngube nwa katang blen Ele tefe nubli bolak blen nubli bolak fafa Nigana wa wu aditire miyanchi akblobe enyo enye akbeno no koko Mienya akbale wu ale simye no le tankeke ume Iga de mobe abosam na cho numa afumi o. Meto efe dodo la katan fisha mi. Sinye nkufu fusuku de dekle jojo manunya. Ekle ten ten kami ame. Kem iga doto numa o. Mi dekona le nenem television kukui fudi ma wokle nuongu. Eye mi afe nuke kle lak blobe. Mi gadi o. Ke bo mi tro mi afe nanome. menye ano yiyim ano poklombe meho musedodo kwasiragbe o bede kedeme eye na trono no men make azu trono no meto nusi na nyetame azu nusi maudibe na nyela azu eto nuku si fo maji la mewolagbo ne woto si jeje suku de defe nuku de mewola nu de kako watengu awo agble wo no no me evo na ma uvi ngutu alo vinyonu ma de kapeko watengu awo amewo egbe ese medunku anyila wole nu wom sibe o me khose ngutu ha be mauli o nitonya popolo sia kemne sia de abia mi ade ngu nyemedui o ano kosira gbe eve vayila nyangutu vinye pem be mava television bo eye makpo waji subo subo hawo kosira gbe ngdiye medibe madoto ora robert le efe dudula me mgblona wo be one na manya eglobe edoto esia esia nye hajiji chianya de siwoji vinye totere afima fonu na mkude engu eya ha eye mechi television ma nye gaye le nyonu ade sisi television lele afia me nyamasisu be dena no nye afa me o bede amaga nyamela numa dim len afa nye me o mato nye tu akake nyamedi be ma wona na kekple nu fondi ma o bede amaga ke mide mina ma glonya de na mikure aduzo na to wu le afisia nipo numa kukuma nyito kure suku wu alowa Arizona suku ofe bla nyide alafaji le takbo dolem ofe bla devo adrede alafaji de television popota ke kure emangu anyo na mi ube mi azam ya fe tu mikuya azo mi gana abo samna wu numa de mi aji o bede amaga azo amawo abe ale si megblo enela amawo la nu gwom sibe wo mele fon to dro me vage o mutu vi klen yon vi sia o wo ho inja to fo fu me ade klen nu gbo ade o me su su be ya me ade si nko enye amaga pul e ya de le tani e ye na me po fo dudu egbe le haji ji o ngula e ya enye ale si wo wo wonu de enu Riki ofe hatu tuade si chitre de afima na ofe asi fufu mjikple anyi. Kakade jitwe la mekpo ngejele de kakwima si jihale afisi ya mjisi ya ngu. Edo awunye abe ngu chungtongto ene me melok esia. Ne mi miasitala u ya doa yile afisi ya. Mi ho riki ofe hatu tu siya u siya chitre de afisi ya. Ano ho klom, ano fadom, ano eje kone nama. Ala ofe boko vu ofe nku mena dofu sinala. Ke ema menye hajiji o. Emma nye jojo menunya fe huwa woko. Hajiji enye gbedidi vivi ade sito dime.
I thought, what a pity, what a shame it is.
Eye, mesusube. E wonu blani lo. Mpeka enye si. Eye tale subo subo fe nkome. Ole nu wom. Si gbede ma ume li o. Ami ade glonyi to na ngutuvi ade. Si yina kle vinyo nyon vila. Ngutuvi kriso tola. E globe. Enna nunya fe jesi dede ade kure adam kle kawa ngu. Ebe, hawa le yiyim le abuame. Ebe, devyo, nipo atima le afima. Ebe, afima e miyadada dumi. Kwe nyami le afeme kule fumiame. Demia tengwa susu kpobe, amesi wobube enye kristo to akwaku. Ato ngbedo toade le maufwe nyame. Ato fukbede hakome nenema. Wole nu wom sigbe, oma afafon dodro me o ene. Kake maula he, nyagagla de siade. Vavonu. Wole nu wom sibe ma wume liwo ene. Nye medibe ma yo obe takukuto o. Ela bena bibla globe takukuto menyo o. Yesu o gule menye nenema. Nika yo amyade kebe takukuto o. Nika ke le psalmo o ta yene kukukba mela. Takukuto glona le efe jimebe. Ma wade keme liwo. Mikuya. Wo wome nye o. Nye medibe ma yo obe. Wonye takukuto o. Nika ke wole nu wom sibe e yae wonye ene. Wole nu wom sibe e yae ene. Eya ta mikwa afisi nye dog bada. Sibe de ma umeli o. Menye hamea meto. Eye wukata anublibula. Bibla enye jifanya gade. Miafe hamea nye afisi yimu wole. Ede. De joma vofe meten. Nena matututwe. Wole ufe moji ten. Yede jojoma nungi akle skute deko. Ten. Ma unu sosro fe seminari wokle nu. Deko wole. Wuhem yitu ten. Le molaji. Gome kwa kome su. Kwa kwa kwe sibe. Wanade de fiade. Alona neke o. Seminari dida kenken.
The Holy Spirit's the
Bobo Kokela will labor or clummy, many seminar woman, a bishop who clutch polar gaw, club, oh, Bobo Kokula in a miaclola.
Came as such a person as that.
Kanye, a miareto guinanama, and yet cony lava van. As only a cony nico, yen, sicata, yamila, ekema, mauman, not a dress, and will buffo kai, oh, elabana, and yet conyla, and yet conylaco, hekia, and chorus, behabel, and eh? As on, you don't kuji. E bu mawu e subo mawu ame ade no asie e tu vo samle pui e wonu meme e dogbera e subo kake ogbi mekanuka e so ha nye na na ma mikuya konyinyi mikuya enye sata na fedo menye be wa wunu bulibola o ke bom de ko de dola kuya me e vo mele nu bulibola wuga o o menye communiste o bede bede antichrist ola menye communism o Bible said it would deceive you. 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 Bible said it
would deceive you. But notice, Cain came to worship, but he had the wrong
Kake mi degesi. Kain vabe ya subo kake, nuku begbule la le eme. Dafe nuku la. Dafe, hoklon hlo de ejiye la bena, enye nyon mula fe nuku.
He knew the perfect will of God. But he refused to do it.
Enya maufe lolonu deblibula. Gake egbe ewowo. Demye nyana nama. Satan anya maufe lolonu. Gake egbe ewowo.
Notice. He had seen
Mi degesi. Ekpo alesi ma udrokpe habel fe egbe desilaji. Azon medibe miya butame. Misa miya fe tamabula fe nutionu la azon khena mriti deka.
Abel's correct message. That God vindicated to be the truth. Are you drawing?
Habel fe bedasi let the fe.
Abel's message was then received.
Demi ese gome aswa. Udokbe habel fe bedasi la jie ye kain kwe. Henya bena ma udokbe bedasi ma jinyue.
But he just couldn't do it.
Gake de kuma tenwa we o. Bedasi le meche moni. Eletefe tadasi le mehemone be wawe epo ma udokpe be tadasi laji ewo si benene make wo lefifia enye nu sisesena amawo be wabobo wodokio de maufenya late de ko wo 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 metibe ye wawe o wabobo wodokio de khamia de fe credote kakarejitwe kakemenye de maufenya te o ne myejibe myapo siala nyide ngongla de wola singela fisia eya nwe melenu fumle Mose gbeto kan ne kukui adekle adre. Ma wu blona kain bena. Nukanuti ele jibim. Nukanuti ele adadom. Hele yeyem la fisya fi. Deko ese gbeda si ade si toto. Ebe, enyo. Nukata ele wo wom nenema. Nukata ane bijile esi nyemeva wo hame ame ota. Ekema nukanuti ne wo esia. E ele tamabula fe nutionula zama. Nikuya. Alo nukanuti me. Nu kanguti wo mole nenema eglobe ne na wo nyela ke yida wo sibe ale sino bi omutu le wo mole afima ene eye maho wo ayira wo ma won makena wo gake de kometen we o eglobe azona ma wewula ji ma ho se fe nu von mlo anyide wo votru nu azon si ole gboglom na mi be nu kunu fo nke ka unu bayila popo ale si wodo pe ji bliboto e hefie kote mi kuya nu si wo kata si ma udo mbebe ya wo lan kaka mamle wo me si le nyare de fiata wo kle malakia ta ne me nu ma wo kata do pe e ji bliboto e nu ka jo no view nu ka emele te fe o mi kuya ne me wewula ji ma ho se Esi ye nouvo, nouvo de kakwe liye ya inye nou, jima kose, e le tefe, o mabu fow, le esi eno a hayo a siga dwa ata ma dwa ata kwe wano de se resi e wana lata o, bede, e ma mabu fow o, le esi me kwe se wo lata e, ne e kwe se la ma wano ma o, mikuya, kose tome wano ma o, e tona ngutu tamabu lafe nou tionu, mikuya, mikuya, alo nyonu tamabu lafe nou tionu, le ka le wadome, e sobe, gake mikuya, nouvo mulo anyide votro anu. Azon mi degesi nu si esi a wona kain. Ke nu de kama ke nyege wala egbe.
It made Cain go away a willful sinner. He willfully was disobedient.
Enya kain da. Lolonu nuvon wola. Eto lolonu fa setu. Anona ame siyamene nama.
Willfully disobedient.
Eseto lolonu tui. Esi ma ukpo ma udukpe habel fegbe da si jibe enye nyatipela. Ekbebe ye ma we o. E wonu ma ke le ma yi. Eke ma, eto li fo fli la. Li fo fli ade li da tengwa to. Minyane nema aloa. Azon, osofo siwo le afisi akule siwo le egodo le le telefoni nyigba uchi afisi. Nyakakasi ya yina, dukoka tame. Demye deje sine nema. Nemye kwebe enye ngongwa, eye emye uwe ula. Menye siya yi mawa awo, awo, o, miyiji wa yirami. Nenema kenye Israel vide siyade, o no akbenye, legbe yaji. Eye, o hewo vyo, tenuku blenwo, eye wo yirawo kule, nusia nukake, o dometode siyade, madato mawa mafo mafo toi. Yesu blon nenema. O, eh, mawa le miyayirage ayiji ten, kake miye ku kakare jitwe. Eye enye nusi bibla blon ason, eye enye nusi wo blon. Mi degesi, mi atengu ato li fufula, de mi akwa ejisea, kaiwe, mina mi akide afisi ale militi rekame, menglo hebrito ta wuku kubla vufo ade, ago makwara be, matengu akpo ekaba ngu tomaha, hebrito fwe akbale ta wolia, ple, mekwe sebe kubla vufo adelia, menglo dare afisi amila la vie kone, mi atengu adoji atomla, ke, mana mi akle esi ako le militi rekame, esope yenye si, el labana ne mi ebua wanuvon, le esi, Le esi miye kwa nga tefela fwe si jeje megbela. Vosa sade nouvon ta megali o. Ke bon, vovon mwa popo, na vovon nou dodro, ple tufwe mwa vansi, afishia adikato, daken lakweli. Emanye ale maufwe nyakokwe lakblon. Le miye bwa seto le esi miye kwa esia, kese megbela, ekema, Mie to li fo fli la. Cho choke maga no anyi bede de eta o. E to li fo la. O, na globe, ma u koto le yira yemu. O, ende. Donku Israel ji le li fo unu. Esime ma u nang bedudo wo le anyi bako kwi la ji le. Anyi bala ji la. E ji nyo, nyo tikle anyi ti li. Ke esime mose doka le bukle Yoshua da, bede nkuta la umube wa yide afima, ata nkula nyibalaji eye wa hek, bedo jinu ove ila. E wo le wo dome globe, niya etengwa we o, mtete mele miya si o, nikwa fudede si wo le afima da, niya vazo watu mito wo, nuswe siya woko ele miya si be, niya to wo apa, bon usile wo sida, miya miya etengwa we o, mtete mele miya si be miya we o. Yoshua kleka le bukle, niya su te globe miya we. Ma wutong bela. Ke mi don kuji wotro. Ema inye le kades banea. Eye wotro hezu tagalala tala wole piyaji. Ke wodomato de siya de ku eye wobu mafo mafo tui. Yesu blona nama. Mi gato mamafo lipo ma o. Mi kuya. Nemi enya nungi wawo eye mi we wola. Ezu nuvona mi. Israel hawa one nama. Esi me wukobe wodokwe mose jivo. Ke emekbe wo demona biliam wo wu adide wo ji. De nuku kwa sima si ji wo dokbe la ji la. Lola, meka kula nya reke kbede. Titre de nya siyangu o. Mikwa biliam da. Enye nya kula di la ade. Eye, wopwa wo dokbe ma ufe nuku la ji. Gakele yantofe koma hachon koga. Sime wole me la. Mwa bukpo tatala ufe hachito mag bonato anyikba la ji. E wu adide e ji ege globe. Enyo, yena la miti deka, nika tamye nye kristo to, nika tamye nye hose to, luka ngutie, nyafufo, nye amedekao, de menye loti fe viwe mye nye wa, de loti menye Abraham fe toga yo viwa, de mika tamye nye dekawa, minamya de myano. Eye Israel, abeka wanele dembo amela, de asile satana nguo wo wu adide echi, e wu adide Israel ji to afwato nga glodi la de ranji. Esime nga glodi la vavantua likpi wo kwakple nga siji odokpe, ke to tagoma nunga fe susude demela, e wu adide woji. Mi buwa mpo, azon ome tche kikpo bede o, ome tche nubwa make kpo bede o. Mukusi ya ufufo le dodasi fe molaji tututu le ufufo moji yinangbe dodo nyubanji wudu metode siya de churonke ufufo le hamea me tututu le dodasi fe flime esi ukuloma udo eye wode asile satana ngu wawu tagoma nunga fe adide wochi sukude de tagoma nunga fe globe muka ngutie mikata mienye deka mikata mienye mauvio Mienye o. Teke ede asile afatonu fiela sile afimangu wuta goma nunyama sile esilade eji. Eye pepepe ya bea lesi hapofuwa ufwa ya dangdegala lewa womfifia ene mikuya. Nude kama nuka mtie nikata nye lezozo mde duu le duduwa haka de kame. Miyafwe duduwa hapa nduwa nyilatu abusambo henge la lafe jesi sile bibla me. Mmele akbali ade ngloke kude ya nguwe madidiyo ne apetola lon. Nide jesi le nuwa fe game esi Wokwebe wotunyalabe wasagbale tiji azon minamia wojisi dede soya de la afisia wotonyala fufu bene watrono nome to anyigba yijifo wonye wokponwa feno nome yake pakle ofeta goma nyala wokonya klondila mankume klankume noa esime wononya blomdi kude nuwuwu yiwu Gake nukaiwe, wawono no mama kwakle maufenya, esi sinude eme kple eko gu kwakle, betodora kple kose, esi me tiwo jala, konyinyi wofe tako manunya wakatanku. Ke fafa enu make le wofe hama wome tututu, le anyigbanji tututu, eye adakafula sakbale chiji le wakatantame. Tuta manunya fe nukwe si wawu adide echi la vovo de afima tututu le fondotrome. Nuka miele akbaba jembe miyawo. Alakeke ha de miele akopa jembe nya to miya fa kama wa tu titre lo miele akopa jembe nya to ma ufa nya tu titre ya nuka miele akopa jembe miya wo nuka ta miele to womdo de miele akopa jembe miya klo ama so gbogbo eva ni sia mea nuka hawa kansi ala akopa jembe ya wo le nu wu nkeke sia wo me kawa hama sia elebe ma to tezire kafifia no vi ngutu elabana e iya yi mie gana no ti bi atonko eye ma to te de nyen ngongwa de ole afisia ji ende esogbe menya enyo de ohia ma odibe yiwa gede ma ye yiwa kplo afisia de ke wa be nyen sesen na mbe matote ne ma de abla esogbe nyikpo jojo ma nya klos ku de de feka wa gansia si wo pali egbelada esi yomo ole be game nuka wole akopa jembe yawo de wole akopa jembe ya doma ufanya de ji eye ya de asile ama wongu wa wo ale si wole wo ma Omele tamabula fentia nuzam o, alo mau fentia nu o. Ipo nusi o namu oleda, wole wodoki o domde chi. Hamela, le efe nukubekble si to minya fe, dodo wo me. La, nabe amefumevli bo lazo jojo manunya fe, demanyala wole mau fenyangu. Azo mele nyama olege, nyeme gala woji noge, yijiti akba afia wu o nu o. Jojo manu nyafe de manyala wo. Ne ma wule anyibaji ya fi tututu. Hele nusi o wom wole la wom. To efe mbedodo nyala me. Ke wo digbo esia. Ke zonjo le ekbo la bena wo nye jojo manu nyala fe de manyala wo. Jojo manu nyafe de manyala wo. Menonu konva yi le. Nusi na vingutu Williams le afisia ngulonde pe pakake jini le afisia lata. Natengwa no eji retro lakata nane wo nye. Kake mokpon jejele mangu enyong to vafa mi kuya kake amewole le nouveau wom lolonu fatu ehe ke kya mepe nu duani bo la de lolonu nouveau wom me de mawu nu kantie do kule le gbolo adope ejina wo be le tefe sogbe jujuro fe nu chonu bankuni de mawu fe nyangu eye wo gakpo adokile amama ake minya ma wublo le nyere de fiata to me bena mi va flan kuti kele gbonye ne mi afa nku ona fu ni kora nkute kela nye efenya minya o globe enyo nti sia sronu fe blane ati ko efe da se di gbale enye blt dd kule esia ukata minya nu si yesu bloku de enutia e globe amena gbenu le edoki gbo paulo wi ne globe ema mefia numa o enyo ekemde nu kanti paulo ya wi e globe ni mefam ya gbo kwakle nya gan gbo blo sito ama penu nya me o ella bena mya patu nya fe mo kokpo de ema ji ga ke me fam ya gbo le gbo kokko e fun se ple de go me be mya pe nya na nye nya fe ko se na tude ma wu fe nya la ji e ye menye nu nya fe de fia wo ji o Ente abe ame o pu o fe doku le lekle doku bobo bolo la wo mele abe ale si ono tan o sala nenga glodi la globe ale apeto glo esila ame o jona nya 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 ende wo wo never va ame o dia zon la bena wo le vofom ya ke fisha o pu o fe vofon ne la kata wo mo vo ama wo o Salomo globe, mauvovo enye nunya fe gometoto, efe gometje tututula. Gakenye glondila tenwa globe, alle apoto glo asi. Ama uglo nabe abunenya mikuya. Moko kwade kemeli nawo o. Enye uglo nabe cho, nye jenunya, nyenye nunya lawo, miye hiya be, nya tsonu mafu majio o. Nyenya nu si muti miele nfumle. Lodo doko kuya de han li. Bena, takukuto azonkle gakovi fokba. Afisi mau dola uvona be, yewado afui. Kakare jitui. Azonu ke enye no nome totro la. Neto kaba. Ale ke emye kone. Nuka no nome totro la wona. Mawu wone to efe nyafe bogoji. Etrona ame. Efa efe nuku za efe bogodeji. Eye wote efe kutete. Efe bogokokwe truwa nya nuku afe no nomezuna. Etogbi siji udukbi. Nusi ifumeji nengela. Eye efia nusi lemeu. Matengu agle o. Nusia nusi nengele emela. Ede nafiana leguta. Deku matengu akemone o. Matengu awa atimanu bubwe unu si wonye o. Mikuya, ele be wa nona nama, bopo kokwe trona nuku siele emela, meka nuku si fumaji wonye o, atro esia. Nenye gbegle toala, ate gbegle, nenye ayemenu wala la, ate ayemenu wala, nenye mawu fe nyantong tue la, ate mawu vimutu o alo vinyon nuong tong to, to tamabula fe nuchio nume. Nne nuku la le titimla etona emame. E wana mawu vingutu ple vinyonu ade. Bedeka esi mekike menon nyama ale vivitime la, mawu. Azon midoto nye la bana mi la nufoge, e gase sovye ku miku eda. Bedeka esi mekike me gavale konye nyife non nome fuomu fiyo me la. Asi koklo zewo, a uvla ya uvovovo dodo. Kuku o ple bubwa ula, elegbe blen blibo me. Mau fe Israel ton to lag blanken to mau fe se plenu do nyobo nenama Yesu blo nyao mi to mi fe konyinyi o wo mau fe nyala nu madinu ina amewu to mi fe konyinyi oji ke mi ponu no la kokwe mauda nenama wo yawo eye Yesu blo bana mi to mi afofo singe abosamla me eye mi le fe do wo 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 mi kuya eye anye nu si wo blo la tututu.
Now when the world lay in that kind of a fix, God's spirit
as long as you make a linga man and a map from a villa, Maufe Bogosak Bake, Lenuku Sio, what do de lachi?
He
treats a G, Hetroy Zayata, Shake Kukia de,
Sienge
Efe, Mbedodo, Eya Mabu, Fazua, Magbetong Tila, Bewa de, Eyi Blema, Esime, Wawa Amade Maufen, Nomanula, Mau Enge Sivado, Esie, Nagladilla Quay don't go, Azon, we don't kuna lajin, Nagladilla la Quay don't go, Nagladilla de Kama, Sikosatan, and Wu Wunke Siaume, Mikuya. Singe, Sku de Dodo, Glen Wu, Sile Esi, Konyi Dodo, Nagladilla de Kama, Lezayata Shake, Tupi Ademe, Globe, Wojivi Adenami, Unavi Ademi. Eye, why your friend Kobe, and down the land Tifafia, Mau Seton for Fumavo. Eye, nuhu mano efe jidudu si o, ke nyama enye maufenya. Eye, bobola zole nye lachi, ke meedo kire de tukwe la fe arefe vijidome. Amen. Ojivi ade, menye wowe o, oji.
Satan tried and tried again.
Satan aje akbaka je akbabe ya wadi fondeji, ekule itoji globe, ne enye nusi glomne lebe yenye la. Eke ma wote yo siya wofe de wunam. Siya ma le sina tengwa we. Tro esiya abolo. Eye kwe siya na zu abolo. Na makpa wu na tipo. Ela bena ngong la glombe ele e woke. Na koko nyinyi kokbobo ma woke. Koto le nyere kamak blom. Nenu ale kle ale. Li sinye ma wume doyo yo. Movi ngutu ale kle ale. Esi le afisya. Na miyakpo wu na yodui. Kokbobo ma ke titre de Yesu bole atitu gangu glombe. Nenye ma uvye nenye la. Dito atitu galangu. Nyala globe enye mawubi, kokolado kwa ejibe mawubi wonye, izaya tashike kukui ade wunu, eye enye chosame. Nya dometo gere wo mye sele rezio ji alesi emye nangom lo kukui bla dekle ejifo okului. Me kwe senenema, si dokwe ejibe, ngonglo la globe eyame wonye. Oh, satana jayakbakbaka jayakbakba wonu siyanu, merekaza me esime womlo anyide tojifu adefe megbela. Epo eyama, wuno alodom, eye wo globe, mele echroge fifila.
He tried to tempt him into doing the wrong thing, but he couldn't do it.
Eje agbagbate eya makpobe wo wonu gbegble gakemetenwe o. Muka ngutie wo wudodo dife akpode eji wo matenwu ablewo o. Gbede gbede. Nyala globe abanno afisia. Amen. Bokofore kemeli si adefune o. eye mawu vi bubu aɖeke meli si woɖo ɖi be woaxɔ eƒe teƒe o. Wowu akpo ɖe eŋu. Satana ƒe aɖi wɔmahatsɔ ŋkɔ woƒe ɖɔkitawo mate ŋu aka eŋu kura o. Ezɔ tɛ naneke meɖe fu nɛ o mikpea. Esiawo megblẽ naneke le eŋu o. Enyo mawɔwo anyigba katã ƒe bishop mekpɔ dziɖuɖu ɖe edzi ne nasubɔ ŋko. Va ɖɔ nye hatsotso la me na mawɔwo dziɖu la mabɔbɔ ɖe anyi ana nayi dzi. Egblɔ be te ɖa le gbɔnye Satana. Woŋlɔ ɖi be nade ta agu na mawu nya la eye eya ɖeka ko nasubɔ. Emegbe gbe ɖeka la le amegã sia dzi la madi be manɔ afi ma sẽ. Gake gbe ɖeka gbɔgbɔ la ɖi ɖe edzi ake elabena nya aɖewo li si woŋlɔ ku ɖe eŋu tso mawu gbɔ to nyagblɔɖi la dzi eye wokplɔe yi wowu ge abe alevi ene eye gbɔgbɔ la ɖi ɖe edzi ekplɔ eyama yi Kalvari ati ŋu woku ɖe afi ma eye nya ɖe sia ɖe si woŋlɔ ku ɖe eŋu si ka eƒe ku la wu nu. Bena wɔhe kekeli kple agbeve na mawu ƒe nuku siwo katã woɖo ɖi siwo le anyigba me. Ehe mɔ si dzi woawɔe le la vɛ. Nuku la nye si gbɔgbɔ la he agbeve. Hetrɔ mawu vi ŋutsuwo kple nyɔnuwo tso keke gbegblẽ do viviti sia me zu mawu vi ŋutsuwo kple vi nyɔnuwo. Migakpɔ nuɖaɖia le nyagbe ma ŋu o. Ɖoɖo ɖi menya be eɖia mianu gake miɖo to menye nye nyagbe wònye o enye esi le mawu ƒe nyawo me. Midi be miaxlẽa mixlẽ efosotɔwo tagba kpukpui atɔ̃ esi wòɖo mi ɖi hena vinyenyetɔ Yesu Kristo dzi mikpuia. Mina maɖe egɔme militi ɖeka ko be maɖe esia ɖa le miaƒe susu me. Mikpɔ ɖa abe ale si mienɔ mia fofo me le gɔmedzedzea me nye dzɔdzɔnuku la. Ɖe mienya nenema mia dometɔ ɖe sia ɖea minɔ mia tɔgbitɔgbitɔgbi me ɖe mienya ema hã. Mixlẽ hebritɔwo ƒe agbalẽ afi si miekpɔ le be Levi xe nu ewoliawo esime wònɔ Abraham ƒe alime. Dzidzime ene sɔŋ le emegbe esime Abraham xe nu ewoliawo na Melchizedek la wobui na tɔgbitɔgbitɔgbiyɔvia le emegbe ɖake ema yi la enɔ Abraham ƒe alime. Mikpɔe vɔ mikpuia. Enɔ fofo ƒe alime gake fofo mate ŋu aɖo dze kpli wo va se ɖe esi wotrɔ wo nɔnɔme va ŋutilã me o. Vinye si le afi ma la nɔ menye menɔvi dim gake enɔ menye mayi mikpuia. Enɔ menye mayi ke to alɔlele me wotrɔ eƒe nɔnɔme zu ame abe nye ene eye ale wozu abe nye ene. Eye wo hã zu abe wo dzilawo ene mikpuia elabena enɔ me o tsɔ dze egɔme. Azɔ ne mienye mawu ƒe viwo eƒe nyenyewo la wonye enye nyenye aɖe tso fofowo me menye tso dawo me o fofowo me. Dzɔdzɔnukui la le fofowo me mikpuia eye azɔ dawo nye aziƒomɔ si tsɔ wo tsɔ fofowo ƒe nuku la mikpuia. Eye anyigba le ŋutilãme hã nye aziƒomɔ si tsɔ mawu ƒe nuku mikpuia. Nenema pɛpɛpɛ menye xixiame ye o ale si xixiame kpe o ale si mawu gã si wɔe la kpe ye mikpuia mikpuia. Azɔ ne enye mawu ƒe vi ŋutsu kple vi nyɔnu la ekema enɔ mawu me le gɔmedzedzea me enye eƒe nyenye. Ne menɔ afi ma ye ma yi o la ekema menɔ anyi kpɔ alo ava nɔ anyi gbeɖe o. Elabena nye mate ŋu adzi ŋutsu sia si le afi ƒe viwo to nye alime o alo ŋutsu matɔ o nye ŋutɔ vinyewo ko mate ŋu adzi eye woawo woaɖi. Aleluya mikpɔ esia viŋutsuwo kple vinyɔnuwo nɔ mawu me le gɔmedzidzia me. Azɔ mikpɔ ɖa agbemavɔ le asi o nenema egblɔ miexɔ edzi se bena agbemavɔ le miasi. Enyo agbemavɔ ƒomevi ɖeka koe li eye eye enye mawu nu ɖeka koe li le mavɔ ye nye mawu. Azɔ ne agbemavɔ le asi o la agbema si le mewo la nɔ anyi tegbee eye enɔ mawu ƒe alime hafi go hã xixiame nava dzɔ. Eye ne nya la ŋutɔ Yesu ŋutɔ la woyɔe be nya la eye le Yohanes kɔkɔe tagbamela ugblobena lego majiji amelanya lali eye nyala li kle mawe eye nyala enye mawu eye nyala bazumuti na ye wonom ya dome ekema mien no yesu fe alime eye mie yi calvary akpakli mie ku kpakli eye mie fonti tre kpakli ke egbela mien no anyide jipon to mele eye mame yo fun kle fe gbogbo nye mawu vi ngutu wo kle vi nyonu wo mie ku kpakli mie fon kpakli kare jitui azo ekema Azon, mi atengwa do fomo kwa kli. Sanle afima la matengwi o, elabena. Deko, mi enge nyala no eme, nuku ade. Gake azon la edemi de go. Eye, azon edibe, mi atengwa fomo kwa kli ye. Ale, wodiva, bazumuti na alebe, watengwa do fomo kli wo blibo tui. Mi kwa fomo dodo blibo la. Oh, mi ato, ma ufe nyangagla de to ma u, ale gbegbe wo vivye, mi kuya. Ma u matengwa do fomo kli wo le bobo me o. Eye ta ma u vazu ame kli mi. Yesu Kristo nye ma u langto si de de go. Elabena enge vile, esi wo jita. Gake akbato adeko wenye na eyama be wano eme. Ami adeke mekwa ma u yadeke yikwa u. Ke bongu fofo lape tenu vila e defya. Ma u tu ape adena edokwi. Nti la adese me wano. Adiva alebe. Niatemu aka asi engu, timote ugwanto tato kukiwiade, eze fanbe ga enye mau susoro dafe, nyagalala, elabena mau deedo kufia le mchila me, ye deedo kufia mau dola wo, uko eji selakiki ame, uko eji letifo wo mikuya. Azon ele, esi mienye mchila, eye ya hanye mchila la, ekema miatemu adofu me, azon, elabena enye mau fe lono fe nyenye, mau enye lono, esi alete fea, eye yesu nye mau fe lono fe nyenye la, eye esi meode lono fe nyenye la de gofiala, esi nye mau languto, nyenye si okata kude engu la, va ebo, ame si okata fufola to namula, wafakwa nye, kakade jitwe, elebe wado wodi, ne menye nene muola, mano afima o, evo, kakare jitui azon mi atengwa do fome to efe nye fe fe kesino nye me ye miele eme esi mi nye efe akpade enye nye la fe akpade elabena enye nye la lego me jijame nye wo mi nye nye la azon mi kuya menle ma unya gloke fiensia alo kosirakbe alo nke kia odo me tode ka ne mekbo kure nusi enye nye la ngu mi kuya ke azon mi nye nye la fe akpade mi doto mude kali nye matengwa wo o Nye matengwa fwa adekbede toku nye wunu o. Oh. Bede, me joto ngunyo jingwa deme. Fufu nye nye Irish to. Da nye nye India nyonu. India to afan. Da nye nye India to si hona kwekbede nguga. Azon wakata wanye akamula u. Wodome amegede wokuwe si afokale afona u. Kodala u. Tuwa wala wokle bubwa u. Nye matengwa fwa adekbele nane kengule mame o. Elabena toku nye wokle nye fume fe atila jingongto. Gake no vingu tu nunde kali isi ngu matengwa fwa adekbele. Matengwa fwa adekbele nye afeto yesu amesi demulangu. Eye bakle efe totrongu sela wodo nye nuku to dodo diji. Eye mekbo esia. Ameka fe vie menye azon. Ende matengwa fwa adekbele ngu. Eye meto nye akbe fe fe bla tonfo eto wufu adekbele ngu. Ne egale akbe de tanam fe bla tonfo eto mbubu la. Maje akbeba fwa adekbele ngu cho wu. Mikuya. Matengwa fwa adekbele togo nye ngu. Aleluya. Eya ede mkedo nye akbe nuku de afisia. Ena mekpo nye siya. Edo efe gbogbo dab. Hek blobe. Eya nye si. Blo esia. Eye wafame. Wonuma ke o miyato wu. Matengwa fwa adekbele engu, aleke wubo esiai, to tilele le ti men, bakle nyala fe ti, amengklo ti, e jirumbe matengwa ade eme. Kose ton si wodo di va fan la, wano anyi kple nyala, elabena wenye nyama fe akba ade. Oh, le ti vi tramo va sede e kaye, miya tramo asedo, mi metodiste to, baptiste to, presbiter nyan, ego do to, desia desi mienye la. Le TV tramo to hameme yi hameme. To soti de kakbo yi tefe bubu. To television bo yi television bo. To kikiame yi kikiame. Nukata miya bawa. Ele jurum vevye be ya dofo mekpli mi. Ele miya dim vevye. Etibe atromi to miya feta mesu suwope ye ye wawame. Menge yi de hamela me. Alo yi komaka chonko la me o. Ke bon yi epe nyame. Esike esife akpade mienge nenge be didima le miame. Wajira amesi o dokleti kole wugum de jojo nyenge ngu. Elabena wawe adifo. Mikuya. Eye wodo efe nonome totrongu senda. Be wakplomi togwe le konyinyi fe nonome gbegble si me miele la me. Le gbegble fe nonome siya si me miele la. Ma wodo efe nonome totrongu senda. Efe nga si ji wodokwe si wodokpo. Be wakplomi togwe. le de magnyape kongini pe no no me gbegble siam si me miel le soso mle lame ama ma no la nku agbato nu blanuto ke mienye o mi bu enwupo honye o ninya ma udo efe no no me totro ngusenda be wa wu efe nyanu eye wa tro sara kle abraham fe ngutsi na blibola a tro woto ama ga de di kle nya ga de di me El labana etong bebe yawe. Eye nu si ma udong bebe yawola. Eye wa wo. Naneke meliu. Naneke o. Nube blende siya de la. Ma wu. Ma tengwa wo naneke kli o. Gake. A le epe nyamede a si. Eye wa do epe boboda. Nye afeto la donu. Ma wu ti nke kekle san. Bena me adeke. Na gwe leng. A si nye me o. Bibla glona nama. Oh, relativi tramo mia mesio jidile mia fechime. Ela be mia kwe. Nama nye nama wola. Nya no afisi angtisi ya wo. Ege. Nye le ha mama wo menoke. Ple. Takwe kwa wo ple. Nusio me mia le. Le anyik mala katanji o. Nenge be nama ke o ya fima o. Ami ade fonu na wo. Me gaye ngo we ma o. Nya la fechi le le ade li. Si a wo wo. Na fuyi wo snu. Oh, ma ou vio mi doto. Mi ga no 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 me beble mama o. Mi dugule eme. Abraham ko ma uji se eye wo yonu de siya de titre de engu be. Nyaklobe nuka mma no akbedo. Eleke ma wo esye. Emma kamau. Eleke ma tenwe. Nye kapo bo meto wa de asile mwenye. Ma u blobe. Amesi akbe eye angu tofu fwa da da swan. Swan utu. Kome wo afe wo la. Manna wo. Kome wo kle afe wo. Manna wo fufu wo kle da da wo kle. Novin utu wo kle novin yon wo. Le keke siya me eye akbe ma vo. Le keke si bon ala me. Enyeng bedodo hon, emmala o, enyeng bewa wuti, mbedodo de siyade si ma wola, abame, ma wufo enuku de siyade enyeng bedodo ade, enyeng novinyonu, jujoda makpepa elabana, enyeng nusi meje o, le ma wufo enkume, jujo awo, ma wududu, enyeng unyona eyama, mi novinyutuo, mi ngutuo, mi jujo belelena, koma hato unko siya wu, le, nuwa wawome, ple, ade asile nyaslo wube wa wone namnuo, Enye nusi me sokbe na kriso to wo. Mi trova nyalakbo, mi tso nyama, esi ala chi, el lebe wati. Ma ufe eno no me totro mai, genwa vele do fokbato, deko wogale efe mo chi gugbo. Tso esi a yina ake azon, e gatro ten yina afisi wo no tsala ake. Woko inok jui. So kume, pekple ma ufe eno no me totro ngusala. Nukata ma uwa esi ado. Bene wanye kpode una gamela fe koko jui sikbona. Ende. Nenama kenge Elia ha. Yesu fengti lakbo akbele esi okumekbe. Eye ele yodumela. Ma ufeng yakbo akbe Yesu fengti lak. Eye wo trofe no no me choku. Fe no no me fe feme. Zuma ufengti kokwe visi titre la. En labena nyaklori la. Lef salmo wo. Vi aden e wome. Ne miyajibe miyangule dadi la. Vi aden e wo. Blobena. Nye makble efe lufon de tiefe o. Nene make, nye manabe nye kokwe tola nakpon nyo nyo o. O, mawu. Elebe nye manabe me. Mawu fe nye wenye. Nifa esyade nye fanchi me. Ne miyetibe miya ye kokwajwe me. Ne miyetibe miya nye kristo toba fan wola. Mi do, nofwe nan nyasya. Abe ale siye mekwe sebe ezekye vye. Mawu glane bena, so akbali gongla la ye na duye. Bena nye glani la kle nye la wansu deka. Eye nge dodo de sede sile me afima la. Elebe wade edo kude go. Elabena enye ma ufe nuku jojo metua. Miga nabe ma unusro la nye gbali ade si togo to afisi anak blo si ade miyame o. Miga nabe wawu efe jojo menunya kle si jeje nitila meto. Kle suku de dede miyaji o. Mi koma uji se. Abraham meto jojo menunya fe nume kukule efe nke keme o. Pe globe meti akpa be matengwa achifi. Me yi jitipe akpa me wawu si ae ma alo bubu. Ke bongu e yonu si anu si chitere ma ufe nga ube me liyo. Eye me kedi ma ufe nge dodo to jima kose me o. Ke bongu e sengu. Heto kafkafuna ma u. E nyabe ngutetele ma u sibe. Wawonu si ngube wodo. O, vitramo, si wo anyigba si ajife kagbe wo ble, nonomena. Novinyon utramo, mi ame si wo tefea wo ble, keke si ame fe, acha wo rejui. Eye, novinyon ulonwa, nyatengu abuma be, ame titi kutuwa de ene, gake, nkeke si ya utometo rekane miyeva dore nusi Florence Chakar yandogo nyito sammekbola, eya hano anyide kho si ame, le tefe si abe ale si miyenge ene. Ne miyedogo emala, nyadje si bena ame nge nge oke bongu, nyasi ya le tefe. Mitera le da kwa fe ma wongu, acha wafe ma wongu, mitera le nu ma wongu. O globe nu kanti ma fia wongu gao, ale si wazu nu siya, omaha, mi je ego mekule miya fe abede, e mekbe miya fa abebubu kontakbo, mi kuya, deko, miya de asinu sosrome, nu sinye mi fe subosubo si ke jela me klonu mi azono fi oto mau fe amun fe me bena mi ato mi fe nguti la wo awo bo sagbagbe singuti ko sinye mi fe subosubo si jela na mau ninya wo mi fe subosubo si jela ko mau aponu mamle ugbo mi poya mi adrofo nu si ona tenwa adrofo nu adedale mau eye na wo ko de menye menye nu majimaje na nganu be wa klonu le ro kinu eye wa yide afisia anonu wo mna na ma esi me bibla bufo esi awa menye nu majimaje na nwutu be wa to ro kwia de nu ronya de me abe esi wole mi asi egbe ene ble ne nu si awukata le afisia ble seminar kwa nu si awukata ble nu ona na ma esi me wonye nu si otitre de mau fe nyangu bliboto ewa mikuya yesaya fe nu yiwo enye amaboloko si fe nu yo mako o
aglobe
afeto mele to koma koma kodome eye menye nu yima koma koto babanam la bana nyen kuopo mau eye mau dolare diba tonto boko kokula le mau fe fa samle ku ji eye u tro fe nu yo fe nono me so tagla la tala fe nu yo ji zu mau fe nga kloni la fe nu yo pakle ale afeto glo esi mau fe nono me totro nse tofo de la ala fa de kakle bla fe ple ple nyonu afa kera la su de wo kakle a mesi wo kukure zifo kola me ke tu vo tro wo wo do me to ade wo me de suku kaka ate ngwa ngro wo fe nko wo o mau tro wo to akpa de la wo me zo ame wo de la wo so mtu ple nyonu si wo le mo do chim me zo mau fe ame kokwe wo makuma kwe mau fe nono me totro nse la paulo gano fe ade fe ga me di presbiteria metodiste baptiste pentecoste alonane en nomo de doji gina kwakle adegbe fafia kwe gbogbo gama sile eme bena ye nyawu wo do moto de siade eti le gamen yelte sinyen fia la nyuto wo do moto de ka sile ya nyipa la chi muka jode eti le damasko mochi si wo yida be yale ama ka tutu ade si homa u fanya jise le pe mochi afimala wo foifu anyi eye wo segbe da siade ke esi atro efe nono moto ha me fiade ple solime de la me zo mau fe nya klondi la ade ame si mlo mau fe nya len babla ye yame so ha me vi me su ame kokui oh eti vi tramo minami ya tote vi si tramo nuku si tramo si le yiye mto tepe itepe len ono magbegblen si ame trong di siya vio pafla che midoto mabe abe amesi le akpakpa jembe ya titrede akpakpa okle kukwa udome ene le anyibala fete fesi o bufade de yina ne mi gacha ka okukukula mi amesi o tramova do tefade taflache mi gano anyi titi mriti deka menya be iya yile chikson alo taflache nami phoenix esu somliti bla vena gawiove mele amesi ode afisi angti lakata mele midi nikule mi afe do okle nwodi ya ke kwa da kwa nye vevye, ate nguwa nye pe, nano ajokele ma ugbo, biji biji. Tafula che, trova ngdisya, malonwa. Nope gale fufudo wa mena u.
In a manger, long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the lamb forevermore. Oh, Christ the crucified of Calvary. Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. A publican went to pray in the temple there one day. He cried, oh, Lord, be merciful to me. He is forgiven of every sin in a deep place within. He said, come see this man from Galilee. Right. The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the mercy of that man from Galilee. The woman at the well. He all her sins did tell. How five husbands she had at that time. She's forgiven of every sin in a deep place within. She cried, come see this man from Galilee. Woman,
nyonu, ate nwa ga wonu ma ke. Ekle wo jing disia.
Oh,
mutu. Ekle wo ji. Oh, nu jola. Minamia dogbada.
Oh, I love that man from Galilee. From Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Won't you love him with me this morning?
Malon, hey, I'm a pedang unyang disiawa.
Oh,
nous voulons là, chaklala chala tramo, le afi, ple, afieme, afi si natengwa no. De nalon a honye, a petong disia. Hey, ya inging yala, hey, yo tong yala venao. De malon a hoye among disiawa. De nalon a do wasire chi, alo a chitre wafouchi, alo nanaku. Hey, ye, natugera globe, medibe, maho, hey, ama fifila, no vingutu, malon. Medibe maho e yama fifila. Lena titre de wa fo jie ame de siye de sidibe wa du gwerade ye ta ye na globe mele du gwerade ta nye bong menye nufon wala medibe ma wuna yira wa amega ame bubwade ame siya me ene du gwerade fifia tena mili tire ka.
Oh, in that manger long ago is in a chaos, you know, the world was. And I know it's really so. A little babe was born to save men from their sin. When John saw him on the shore, he was that lamb forevermore, same one today. Oh, he's Christ, the crucified of Calvary.
Malon e yama ekbe ple wojikata lebe na temu azo ajo le keke mefe no no mesia mesime eno anyido wa minyon wo mintu wo o nuka nguti mie bobon no afisia e yi sia ukata asia fia ben na ne lemyame na ne si doplete kole wugum anyene mano anyide afisia kafofo evalo eton sia wo anno anyide kosia me alia o nanelemo de medibe na trode engu ebewa ade asila ya chaukle toto manunya kle kike manuo katangu wonu ajele wosusuo mafichila no vingu tulonwa alo no vingu nulonwa hamao le fufum tukogao le bagbam Israel le nyonyom jesi sinya glondi lawo glondi tronso bola ofen keke ole kekle moji de todo ewo mi tropo o mi amasi o kakle va miangto nyade
the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the spirit, have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying, God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
As long as my name at the fe, Minyanema, yet the water is yade, and Kakasime Miele at Bele, Gake, Eyaglobe.
It shall be light about the evening time. A way to glory you will surely find.
Eyang Kakasime Miele at Belefila, Kelila, Klequa, Betian, Woyene, Sime Vitil, Gi Anni, Asime Flibui, Tiensi, Letivilla, Asime Flibui, Ble, Tiensi, Letivilla, Eye, Le Essia McBevi Viti, Blanula Lenagano, Anile, Hedenume, O, Name De Asi, Vudodo, and Labena Essia Catala, Sefer Mele, Ye, Ble, Yamangu, O, Eye, Futetuo, Atemua, Comi, Dife, Yake, Medibe Macbo, Yakudo, Dolan, Kume, Plankume, Name Flamohetilla. Gagblenam ple blanulele, bena akbe lange, drankuku fufuluko o. Eye luhosiku la le alodom, eye nwomele abe alesi, wodzela ene o. E akbe nye numutongto, eye akbe levevye, ke yodo menye efe tadofe o. En labena anye nenge, eye anyiken nagatro zula. Oma glede luvongu o. Amen kuta wakata fe akbe dronku jinami. Eye miyatengwa wo miyafe akbe wo nuchi anye. Eye miyafe jojo akblede miyamekbe. Afotofe o de eyi lafe keji. Afotofe si wo de wo hiyame bubu. Ne ele akbe fe tosisi la jila. Ame tia si ple novyade si fe fukba. Ne ekbo esia jinado efo ake. Mina miya note azon eye miya wo. Deka le jime kena vevli de siade. Miga no abete jiso alo so si le sisim o. Minye kaleto le afalame. Ma wulonwa to wo 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 nye. Mekpo ame vetitre de ufe afo uji fufu. Medok beda ma ubena na kwa wo azon. Wodibe ye wanye vi wo wo. O nyonon to akbi afe de manya sime wo not. Lame. Ke azon utibe ye wazu ye ye. Awo ye ye kwakle kopoko kwefe ame nyongyonode nukumasi. Udore ufe jime ekbe laji. Ma umavo nuo katan wala. Ame si uwa uwa nyala. Eye mkwesebe nyabena ame siya uwa uwa nusia undisia. Melaga domra afeto bana na wuti nyama sakle kelie ye satana na gagbegbede lewo asio me o na be wanye atiade sike bedekale maufe paradiso me ne nua kata gatrova akela elabana wo nyama tenwa tafu o akava ake elabana kekesia ke nkububusi afu mevi magano anye le kekesia bava me o voareke alona ne kema no anyi si jojomanunya awogbede o nenamunu pe de kema no anyi le kekesia bava me o gake anye mawu mutofe nkububu fu mevi si wado anyi le ntiko ko ifia dudu me la bena le nkububu si ame la dolele ku blanulele yodo o ple yato me o li ke le fiadu fema si gbona mela kumeli o la nulele meli o dolele meli o amagan kukumeli o o mau nusianu ano yeye le afima le wonku vuvula me mau tromia fe no no me gbe pakle wo nguse to mia fe tamasu so fe yeye wo wo mebe na tromi to keke si ame fe nu madinu o me azon azun mau fe nya eye na be wa wo mi yeye kle mau fe no no me to tro nguse de nuku si le mia fe jimelaji si emie khose azunu wo si owo yobe mawufi ngutu okple finyonu esia nge nge gbedodora na gofofo de amauta le yesu fen kome amen azona mi amasi ole semle yapala oji afisa fisi mielela mejibe mi akho kristo le afima be mi afe de la tope ene eye mi ayofu ple fe gbogbon nya si owo gblongutisia na wagede mi afe jimechuru eye le afima la mi akho yesu e mi len kude mi afe agbenu ne mi akpora be aleke mi le agbeno mi emegbe ke mi tota mabula fo ntionu le afisia ne mi akpo mi aduke obe mi le nana si chitre de mawfo nya ngu womla mi teda le egbo anuma kekaba nikuya ella bena ntionu ada le si atekuda le gbo eye nya mawfo nya efe nya wonye agbe eye wate wora tukugbo mi amesi ole afisia le takpe kwame mele mi de afisia de petiti akpena mi de mi afa vata mele gbedo muda be mauna kada asile nuku siangu wa kugbede o mekpomo be mi abube me chitrede afisia ko be maglonu siawo be ma tuvuta o maglo ela bena malomi eye se manya be nuku kumenye abe ale se mele afisia la fisie nge eye se matengu ade papana amewu eye melo yesu kristo enye nye de la ke mi don kuji meno afima le mododo ji na menye eye te ula meno egudo afima nye jila ukata nye ama ukata nye nufo olaw gake ma ukakle efe dome totro ngusen la menye be eto mwa nububu eye matengu ato edo miyanku mebe enyo eye ale me amede asi le kukife gafofo ome kohan le kuma mele agbuanu mafona neke u neke me lisi amamida so ama ufelo no sile kristo melagbo o mauna ira miyadu metode siade eye wanami agbe mavo amene niele kwa me afisia sime kwa maufe unukula bobo kwa kwefe nyongiro u de miyalo hako si uechi aglobe do mkuchi nyono vingu tubrana mbena maho bobo kwa kwe ma azon mikho nyalade miyafe de miyafe jimeye miyako ejise azone miye miyatengwa kwa miyaduki miye keye miyakpo mokponu ime eye miyatengwa kwa afisi miyele mikuya miyatengwa nye miyaglobe enyo nye mako nye asi ji u elabana mkwesebe mkwesebe ele asinye bodo kio la mokponu ime eke ma na kwa 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 sifu mevi u nye lebele wum mikuya susu si woble amiyado ufe mo jona le ufe nkume gake efe nwubu nye kufe mo si anye nye tefea
down at the cross where my savior died down there for cleansing from sin I cry oh there to my heart was a blood of life glory
mia won kuko kana mlichi raka zo eye na ji esia na eyama mina mia komya fa si o ijiko
glory to his precious name glory to his name there to my heart was a blood of life glory to him
medibe mi kristo to wo mianna asi amasi okporede
I am so one Jesus thou so sweetly
abiding
there at the cross where he took me in. Glory to his name. Glory to his precious name. Glory to his name. Oh, there to my heart was the blood applied.
Bula at the page of your killer, Emma. Nina,
this is Tina,
a messy woman, ya, a mo.
Oh, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to
Nina mia de mia feta woto azon esime mia no ejim.
Glory to his name. There to my heart was the blood of my glory.
Nielonia Paulo Globe Maji Hale Bobome Masubole Bobome Minamia Gaji Blewazon Simia Fe Asiology Minya for the Silemia Mi Pentecostia Omia Bumia Fajijo Mia Bumia Fe Awia Yau Abe Alice Billy Graham Blonny to some and a bay Maunia Glola Maus Yofo Fe Cola de Te Le Yim Legere Hele Asipa Fum Le Afortuma Yima Ayabo Nane Lewis Sister Tawology Pomdo Enyo, ende, nanele asinye tamele jijokpomro mikuya, mikuya. Ende, miye buo miye fe awuyaya. Azon, minam ya kom ya fe asio iji. Niga ha adati o o, o magle naneke o mikuya. Ema magle nu o. Amesile yiye mele nu fam kule adati la. Atrok bo, dike kemano me, ahelu kwa siwo akboyi. Esokbe.
Glory to his precious name.
Nyoronukula, apoto, de jimei.